Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Blog Talk Radio.
Washington DC muri Amerika banyarwanda banyarwanda kazi turabaye ikaze kuri radio tahuka dufite sambere numero 8 hani Washington DC ni saa 9 numero 8 ikigali mu Rwanda saa 8 ni minota 8 kubari Brussels mu Bubiligi iparise mu Faransa saa 7 ni minota 8 kubari I London mu Bwongereza ikaze mu nyarwanda kazi kuri radio tahuka kuri mugoroba rero nkabambaha ikaze mu kigano turi bugirane na generali Kayumba Nyamwasa ndetse na Jonathan Musonera abo batumire n'abacu kuri mugoroba rero bose barabaganiriza banyarwanda banyarwanda kazi mu ngingo zitandukanye kuri mugoroba rero nkabanongera kuba ikaze kandi bifuriza kugira umugoroba mwiza mutarama na ditahuka nkuko mu mazimi simu ikora mu bigano bitandukanye ufite ikibazo cyifuzo hamagara 347 9469 maze tugubasha n'ubushobozi bwo kuganira n'abatumire bacu muri iminsi itandukanye mu gihe tukibuka mugenzi wacu Colonel Patrick Karegeya watuvuyemo atatuvuyemo arwaye ahubwo anegeshejwe ikiziriko turakomeza gusaba abanyarwanda batandukanye gutanga ubutumwa bw'ihumure gutanga ubutumwa bufata mu mugongo umuryango wa nyakwigendera Colonel Karegeya ku by'umwihariko nkabanongera gushimira abatumire baje kuri ditahuka kuva nyakwigendera yatuvamo ubutumwa mwatanze message mwadusigiye zirimo zirakora ibitangaza mu buzima bw'abanyarwanda muri zimwe muri feedback mfite nuko abanyarwanda muri iyi minsi igeza kuri 14 nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Colonel Karegeya ubutumwa bafite ni ubutumwa bwo gushyira hamwe ubutumwa bw'ihumure ubutumwa buvuga buti uru rupfu ntiturupfusha ubusa nyakwigendera Colonel Karegeya abaye igitambo mu banyarwanda none abanyarwanda barigira ku masomo y'ubuzima bwe ndetse n'urugero rwiza dusigiye kuri uyu mugoroba rero nicyo nanone ngira ngo dukomeze twiyubaka dufatanya n'abanyarwanda ariko cyane cyane turihanganisha umuryango wa nyakwigendera umudamu wereya ndetse n'abana n'inshuti z'umuryango aho zirere zose tubabwira tuti raditahuka twifatanyije namwe mu bihe by'akababaro ariko nkuko nakomeje kubivuga nti tugatubyuka urugamba rurakomeza ntabwo dusubira inyuma kuri uyu mugoroba rero umukitsi ni Jenerali Kayumba Nyamwasa tukaba dufite na Jonathan Musonera abo bose bakaba bari tuganirize mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ejo mu biganiro byacu bya nimugoroba nanone tuzaganira n'abanyarwanda bari mu gihugu cya Australia abanyarwanda muri Australia nabo baravuga bati mudushakire umwanya tubaganize kuri radiyitahuka ntabwo dushaka gusigara inyuma muri ibi bihe bikomeye ejo ku mugoroba abitwa ba Teofili Mukombozi n'abandi batandukanye n'abatumire bacu kuri radiyitahuka tukaba tuzaganira muri ibi bihe bikomeye tukivuga tuti turi mu cyunamo twibuka umuvandimwe wacu Lieutenant Colonel Patrick Karegeya kuwa kane mbafitiye Faustin Twagiramungu nawe arashaka kuza kubaganiriza abanyarwanda kazi Faustin Twagiramungu saa turi kumwe kuwa kane ninjoro kuri radiyitahuka kuwa gatanu ntago ndamenya gahunda neza ndacyari muri yang contact n'abandi banyarwanda batandukanye bifuza gutanga ubutumwa muri ibi bihe tuvuga tutubukameho mugenzi wacu Karegeya umutumire nyo kuwa gatanu ntago ndamumenya nzamubagezaho mu biganiro by'ejo cyangwa kuwa kane kuwa gatandatu programme za radiyitahuka tuzabagezaho umuhango wo guherekeza nyakwigendera Colonel Karegeya ariko amasaha ndaza kuyashaka kugira ngo njye muri contact n'abari muri Afrika y'Epfo ku buryo ayo masaha tuzabagezaho muzabasha kumuherekeza munyuze ku murongo wa radiyitahuka ku bari ku bihugu bitandukanye cyane cyane ariko ngira ngo uru rupfu rwa nyakwigendera Colonel Karegeya nk'uko twabivuze muri iyi minsi irenga 14 rudusigire imo mukanya katarambiranye rero umutumire wacu Kayumba Nyamwasa turi kumwe ndetse na Jonathan Musonera akaza kutujoyinga hagati mu kiganiro aho turi bukomeze tuganira kuri mugoroba nkaba nongera kubiha ikazi mbabwira nti ikibazo ko kiri cyose turacyakira hano kuri radiyitahuka ntawe tuninga mu ijambo tuba dushaka kuba uruhare kugira ngo mubaze bya bibazo ariko ari ibibazo bibubaka urupfu rwa nyakwigendera Colonel Karegeya rwadusigira isomo ki rwatwigisha somo ki hagati mu banyarwanda nk'uko abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri iyi minsi igera kuri 14 inkuru ivugwa ku gihugu cy'u Rwanda ni ihotorwa rya mugenzi wawe Colonel Patrick Karegeya watuvuyemo atarwaye ahubwo akaba yarahotowe ahotorewe aho ngaho mu gihugu cy'Afurika y'Epfo. Ndabyibuka nyuma y'ihotorwa waratugende kuri aditahuka udutangariza urupfu rwa Colonel Karegeya kugeza magingwa ya niki watubwira mu minsi 14 cyane cyane hagati y'ubufatanye bwanyu ndetse na polisi y'Afurika y'Epfo. Hari icyo mwadubwira nko kuri update kuri enquête z'urupfu rwa nyakwigendera Colonel Karegeya?
Murakoze Serge. Mbere na mbere nashaka kugira ngo mbanze ngeze butumwa bw'akababaro ariko cyane cyane no kwihanganisha umuryango nyakwigendera Colonel Karegeya. Muzi neza ko Karegeya asize umuryango, umugore we Madamu Leya, abana be Poshia, Elvis na Richard. Abashaka kugira ngo ndikwiye ku mutima tubihanganisha kandi bumve ko turi kumwe. Hanyuma hari n'abandi bavandimwe be ari mama we n'abandi avukana nabo n'abandi inshuti z'abavandimwe n'abandi inshuti n'abavandimwe. Hakaba rero n'abo mu muryango yari yarafashije gushinga RNC nabo mboneho kugira kubabwira ko twatakaje umuntu w'imena uzi ko mumaze iminsi mubiganira ariko n'abandi dufatanije urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Umva rero ariyo kintu cya mbere natekereza no kugira ngo mpumurize Abanyarwanda mbabwire ko ibyo by'abantu gupfa bagapfa barwanira ukuri ibyo ni ibisanzwe hano muri South Africa aho tuba hapfuye abantu benshi bashaka gukuraho politiki ya apartheid abantu barapfuye ariko baje kugeza ku bwigenge kabone niyo leta yari iriho yari ikomeye cyane yari yatangiye no kubakamo imbunda za nikiyeri. Hari abatubwira ko yenda baba baraguze za burende mu Burusiya cyangwa n'ahandi ariko nta nizo banakora bakagaragaza ko ngo habuze iki ko bakwica abantu bose ariko ibyo ntabwo byabuza impinduka za politiki ziriho kuba zaba. Tuyireba rero enquête ikorwa hano enquête irajya imbere ndibwira ko ibyo aribyo byose hari abantu bamwe bazi babarabigizemo uruhare. Polisi ya hano ntabwo itubwira byose keretse igihe natwe baduhamagaye hari ibyo batubaza iyo n'ibyo bakora hirya no hino ntabwo babitubwira ariko yenda hari ubwo bashobora kubaza bati izina ry'umuntu kanaka izina ry'umuntu kanaka ukumva yenda ko hari ibyo babakurikirana. Umva rero yenda muri iki gihe nta kivushe cyane kugira ngo byinjiremwo kuko nabo batabishaka ariko ndizera ko akazi barimo kugerageza kugakora ariko hari ikizwi kandi ndizera ko nakibabwiye umunsi nyakwigendera yitaba Imana hari abanyarwanda n'umunyarwanda bari kumwe nabonye ni abantu bose baryandika ubwo rero byo ni ibintu bizwi ubwo yenda ikindi gihe kizagera n'ibindi uko byagiye bikurikirana bimenyekane. Inangaha rero hari bafite tekinoloji ntabwo wakwinjira muri hoteli nk'iriya ngo ntugaragare kuko hari uburyo biba bigaragara n'ibindi byinshi numva ntashaka kugira ngo njyemo kuko ndamwibwira ko n'ababikoze nabo yenda bugatwumva. Turije rero icyangombwa yenda tugitangira cyari kugira ngo mbone umwanya wo kugira ngo nifatanye n'umuryango wa Karegeya watakaje umuntu wabo kandi umuntu w'imena umugabo w'ingenzi wayubatse umuryango wakubaka abavandimwe yari umuntu w'ingenzi mu muryango wabo ubwo rero batakaje umuntu w'imena kandi natwe muri RNC twatakaje umuntu w'ingirakamaro ubwo ibyo aribyo byose ibyo yatangiye bizakomeza kandi ntabwo ariwe waba ari umuyobozi wa mbere waba waratangiye ibintu cyangwa yaritangiye ibintu none hagatuye ko ku rugamba narabizi haba no mu Rwanda yakwigendera General Major Félix Rwigema yapfuye ariko urugamba rurakomeza mu zihano ho muri za Mozambique ahantu bitwa muri za Frelimo abantu bitwaga ba Mondrane bari itabita ry'Imana nabo bishwe ariko ntizabujije abangabo gutsinda urugamba bariho maze ndibwira ko ababikoze bakabaye babizi cyane cyane igihe babyigamba nuko bakagiye muri sitwari bagasanga ibyo bakoze ntacyo byazamara murakoze
urakoze cyane bwana General Kayumba cyane cyane nongeye kugushimira kuko muri ibi bihe bikomeye mwagaragaje leadership yo kugira ngo musobanurire abanyarwanda ibirimo gukorwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo ariko cyane cyane ari no gufata mu mugongo umuryango wa nyakwigendera kurorekaragiye rero nk'uko twakomeje kubivuga yatwigishije byinshi akiri kuri iyi si nkanjye nabwiye abanyarwanda batandukanye kuri radio uburyo twaganiraga uburyo yadufashaga mu bikorwa byo kwiteza imbere muri ibikorwa turimo uburyo yatugiraga inama muri ibikorwa bya revolution twatangije ariko nanone n'inama yaduhaga zitazadupfana ubusa ari nabyo twakomeje kugeza magingo aya n'abanyarwanda abanyarwandakazi bakivugaho iyo urebye amakuru bavuga ku gihugu cy'u Rwanda inkuru ya Colonel Karegeya niyivuga umunsi ku munsi ndetse tunibaza tuti urupfu rwa Karegeya rwadusigira isomo ki ku kibazo cya mbere rero kuri mugoroba nibaza kandi cyanatumye nguhamagara muri iyi minsi usibye gusa ku by'urupfu rwa Colonel Karegeya hari inkuru yasohotse mu minsi ibiri cyangwa itatu yagaragaye ku rubuga rwa internet yavugaga ko waba uri muri gahunda yo gushyira mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'iyicwa rya mugenzi wawe Colonel Karegeya iyo nkuru yasohotse mu kinyamakuru African no baza no kwitraduza mu kinyamakuru cy'umuryango ariho nayisomye mu kigo cy'umuryango ariko wareba neza iyo nkuru ugasanga ari inkuru ifite icyatumye isohoka no kugira ngo ize muri bibe bikomeye aho tuvuga urupfu rwa nyakwigendera aho u Rwanda ba ministre mushiki wabo ndetse na General Kabarebe basa nkaho bashaka kubihakana ariko nyakubahwa Paul Kagame we akaza abishimangira inkuru nk'izi ngizi zisohoka mu bihe bikomeye nk'ibi abanyarwanda tuba twibaza tuti ninde uri inyuma y'iyicwa rya mugenzi wacu ninde ukomeje guhutura abanyarwanda noneho hakaboneka n'inkuru nanone zigira ngo zibe icyuho kuri iyo nkuru yavugwaga ahubwo tutangire kuvuga inkuru nshyashya kuba warasomye nawe ndakeka warabimenye ko mu binyamakuru by'u Rwanda bari batangiye kuvuga ko waba uri mu migambi yo kuganira Perezida Paul Kagame ngo usubire mu gihugu cy'u Rwanda reaction yawe iyo nkuru noneho ibindi bibazo abanyarwanda bajya banyandikira nkabikubaza nyuma
iriya nkuru ubwayo ndibwira ko nuwa yanditse ibyo ari byo byose agomba kuba yaribeshye no kuri timing uretse no ku nuko yafite nta n'icyo ari navuze icya mbere niba Perezida Kagame yari yarayavuze ko yishe Karegeya akanabyigamba akabivugira mu giterane cy'abihaye Imana na cyangwa barokore cyangwa n'abategetsi bari aho ngaho bakamuha amashyi igihe ahubwo kugira ngo ajye mu masengesho basabe imbabazi kuko igiye gusenga no kubigenza cyangwa usabe nibura imigisha Imana yagwa ahubwo we akajya kwigisha ubwicanyi noneho muri ibyo yavuze akavuga ko natwe tugisigayeho is a question of time ndibwira ko wanditse iyo nkuru nabwo yari akwiye kumenya ko yenda n'uwo yandikira nta kibi bimufashe cyane cyane yuko yari azi neza ko yavuze ikintu nk'icyo ariko ikindi ni uwo avuga uwayanditse nabajije njye ubwanjye nagiye kuri za google gushakisha uwo muntu ndamubura nshakishije ikinyamakuru yandikira ntacyo nigeze mbona ari ibintu bidasobanutse baza n'abanyamakuru bandi bahambaye yenda kuko nabonaga ari nk'izo ry'abazungu z'amasomo mire noneho ndababaza niba hari umuntu abuze uwo munyamakuru nibura mbona nkumva nta muntu n'umwe umuzi kuko nabajije abanyamakuru banakomeye nawe nangana n'ababajije noneho ubwo ngubwo kuva icyo gihe menya ko ari inkuru idafite umutwe na ruguru kuko itari specialized. None reka mbabwire kandi abantu banyumva bumva uko kuguteye. Navuye mu Rwanda atari uko nari mbuze akazi, atari uko nari mbuze imibereho, ari uko ntari nafite n'ubushobozi bwo kuba nashobora kwibeshaho mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa n'ahandi. Maze kuba navuye hariya nabitekereje. Twagize ibiganiro byinshi nababwiye ibibazo nagiriye mu Rwanda byafashe imyaka. Nagerageje uko nshoboye kugira ngo mbishakishirize ibisubizo kuko birananirana. Nuko Emile Karegeya wapfuye ejo bundi bishe, ibyo bibazo twarabiganiraga. Ntako Leta y'u Rwanda cyane cyane Kagame atagerageje gushakisha Karegeya no kumuvugisha kugira ngo agambanire Karegeya arabyanga. Ariko nanjye ntako atabigize kugira ngo nanjye muhemukire nanjye ndabyanga. Twarahangaha rero ibyo bintu tubizuranyeho uko byagenze, ariko na Kagame nawe arabizi ko ibyo bintu twamunaniye kandi ko twabyanze. Maze rero kumva ko ngo njyewe ndi mu mishyikirano ya rwihishwa, icyo byari bigamije nk'uko warabivuze ubwo urabyumva, byari ugushaka kugira ngo bagaragaze ko njyewe yenda ndi umuntu utagira ikintu yenda nemera, uri umuntu wakwemera gusaka kuko bavuze yenda ngo ugomba kuvugana nabo. Ikindi yenda byari ukugira ngo barebe iby'uburari nk'uko waramaze kubivuga. Ikindi byari ukugira ngo uteze amacakubiri mu bo dukorana. Ariko n'ikindi nk'uko waramaze kubivuga ni uko ngira ngo bo bumvaga banditse iriya nkuru, noneho yenda byabaha agahenge abantu bakaba ariyo baganira nk'uko n'ubu ngutuma kwiganira kandi ishingiye ku busa. Maze rero njyewe ibyo nagiye mfana Perezida Kagame nta kuntu byashoboka kugira ngo njyewe ngirane ibiganiro byiherereye ibintu by'umuntu n'undi, kuko njyewe ntacyo dupfa ku bintu yenda bavuga uti ni ibintu bibareba abantu nk'abantu babiri. Nta business naba narakoranya nawe, nta mutungo twari dusangiye, nta n'ikintu na gito wavuga ngo njyewe nashobora kuba napfa nawe personal. No kuri ubwo nta personal relationship, nta ni personal negotiations nagirana nawe. None icyo twapfuye rero, twapfuye ibintu bigendanye na demokarasi iriho mu Rwanda, cyane cyane nshingiye kuri sitade twari twaratangiye mbere yo muri FPR. Twari twaravuze tuti tugende tujye guhindura ubutegetsi buriho mu Rwanda, ariko noneho dutume abaturage bashobora kwishyira bakizana muri politiki. Muri iyo struggle rero twagiyemo hapfuye abantu batagira ingano. Burya hari n'ubwo abantu bavuga bati abantu bapfuye mu Rwanda ariko ntibajya banamenya neza n'abasirikare baguye ku rugamba, haba ku mpande zombi ari FAR cyangwa ari n'abasirikare ba RPA ubu ngubu bitwa RDF. Ntabwo rero twari abasazi ngo tube twaravuye muri Uganda n'ahandi no mu Burundi no muri Tanzania no muri Kongo no handi mu bihugu by'Uburayi, abantu b'abasore, abantu bari abafisiye, abantu bari barize amashuri ngo niho tujye kugwa hariya, abantu tumara imyaka n'imyaka mu Birunga ngaho mu Mutara ngaho hehe ngo noneho tuzajye guhinda ubutegetsi, tuvaneho ubutegetsi bwari bushingiye ku gitugu dushyireho noneho ubwihe uburenze. Ikibona Perezida Kagame yiha 95% mu matora, aribyo twarwanyaga muzafata ibintu bya radiyo muhabura yajya ivuga icyo gihe, ukabona ubu ngubu ibyo bintu biriho. Ubu si nisubira mu Rwanda, Kagame yaba yaranyigeze ko noneho atazongera kwiya amatora, noneho mbyemere ngende. Cya kabiri ni ibyo tuma kuvuga ibi by'ubwicanyi. Igihe ubona abantu mwabanye mwakoranye bahaguruka bakatangira kwigamba ubwicanyi ko bica abantu, uretse na Karegeya hari n'umuhungu twabanye witwa James Sengati yari na edisi wanjye barashe y'ihangwe, ubu rero bakumva ko nahaguruka nkajya kuvugana na Kagame urimo kwigamba ubwicanyi, harimo no kuvuga ngo kunyica njyewe is a question of time. Iyo ndibwira ko iyo nkuru ikwiye kutumvikana, ntabwo rero nahaguruka ngo najya kuvugana n'umuntu kandi bumva ko ibyarimwo ari ibyo ndwanya. Ikindi serije ubona mu Rwanda abapolitisiye bari hariya abagerageje kuvuga batari ku bintu byahinduka bose barafunzwe. Urebe Bizimungu, urebe Ntakirutimana, ngaho Bayingabire, Bernard Ntaganda Amushaidi n'abandi bose bari mu Rwanda numva kuvuga batwagira mungu bari mu buhungiro ba Sebarenzi n'abandi 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 none se ubu Kagame murumva navugana nawe ngo ndashaka gusubira mu Rwanda abo bose bari kure cyangwa abandi bose bari hanze abacyure ibyo rero igihupfa n'umuntu ibibazo by'igihugu ntabwo ari kujya kuvuga ngo noneho ngo no kuvugana nawe ngo ibibazo pasenera ubwo se nashaka kugira ngo nusubire mu Rwanda ngo angire ambasaderi narabibaye angire se umuyobozi w'ingabo narabibaye n'ibindi ndabyishoboreye ntabwo nagomba kugenda nawe kujya kuvugana nawe maze rero ndashaka kugira ngo abanyumva bose abanyarwanda bamenye ko ibyo twebwe dupfa na Kagame ntabwo ari ibintu by'abantu babiri ni ibintu by'igihugu kugira ngo rege tubigereho bisaba ko leta y'u Rwanda yavugana n'abayirwanya n'amashyaka ari hanze n'andi ari mu gihugu kugira ngo ibibazo birangire ntawe kuvugana na Kayumba ntacyo byahindura niyo uyu munsi nafata intege nkajya mu ndege nkajya mu Rwanda ubugurumbu gituza kizakomeza abantu bazapfa nanjye bazanyita ibyo rero ntabwo ari byo nakora kandi ntabwo ari byo ngamije iyo nshaka kugira ngo ibibazo yenda byari bihari birangire najya kugenda nyine nkavugana na Kagame niba munabyibuka njya kuza inaha ngaha bari barangije mu nama basaba ngo nisabe imbabazi kubyaha ntakoze ngo nagiye kwiga mu Bwongereza ngo navuganye na Karegeya n'ibyo bandega hano mu birego biri hano ibyo bandega Kongo njye navuganaga na Karegeya kandi nta nubwo nigeze nduhakana nababwiye ko ari byo kuko njyewe niyo muntu yaba atari muri leta yayivuyemo ntabwo yampamagara ngo tubure kuvugana ariko Karegeya we yari n'inshuti yanjye ntabwo nagiye kubireka ibyo rero byose nababwiye kujya ntabisabire imbabazi kuko nta byaha byari birimo ahubwo nzakomeza kubikora maze rero kumva ko banomenya banandika bavuga ngo noneho ngo ndenda gusaba Kagame imbabazi aho ibintu rero bigeze Kagame niwe ukwiye no gusaba imbabazi abanyarwanda mbere na mbere yarangije agasaba imbabazi umuryango wa Patrick Karegeya n'abandi bose yahitanye yarangije nanjye akasaba imbabazi kuko ubungubu iyi myaka yose tumaze turi mu buhungiro kandi mu gihugu twakoreye akwiye kumva ko atari igihugu cye wenyine nibyo kutwica kuturasa hano akwiye kubisabira imbabazi kumva rero ko umuntu yacurika ibintu abakwiye gusabwa imbabazi ukavuga ngo niwakwiye gusaba imbabazi ni ibintu biteye isoni n'ibintu biteye agasuzuguro ariko n'ikindi bajye bamenya n'abo banavuga ntabwo ubungubu wahaguka ngo umbwire ngo nize gusaba imbabazi nk'aho navuye mu Rwanda ntazi icyo mpunze ababihari abashobora kubikora bakaba mu Rwanda bahubutse ariko njyewe navuyeyo nabitekereje kumva rero se bishaka kugira ngo mbabwire ko iyo mishyirano itariho nta n'izigerera ariko bitanavuze ko leta y'u Rwanda ishatse kuvugana n'amashyaka kugira ngo ibyo bibazo byose navuze bituma abanyarwanda bajya mu buhunzi bituma abanyarwanda bafungirwa mu gihugu cyabo bituma abanyarwanda amajwi baba batoye bayiba bituma abanyarwanda ubutabera buri hariya budashobora kubarenganura bituma abatangazamakuru b'ibindi turiho bidashobora gukorera mu Rwanda ibyo munsi byaganiriye bikarangiza abashaka gutaha bazataha yeweho gutaha ntabwo niyo natagira ibibazo byahinduka nk'umuntu ariko icyo navuga cyo ni uko ibyo bitashoboka kuvuga ko njyewe ngo ndi muri dili za Kagame ni ibintu bitashoboka nicyo nashaka kuvuga murakoze Serge
urakoze cyane bwana General Kayumba Nyamwasa ndakeka ko nk'uko twabisomye muri iki kinyamakuru ndetse tukaba twanabiganiraga ku mbuga za interineti zisanzwe iki kinyamakuru turemera ko cyitwa ngo Afro Nudo cyanditswe inkuru ikaba yanditswe n'umunyamakuru witwa Maye Jameson akaba atari wamugana n'umunyamakuru uzwi ku buryo n'abantu bamubaza aho yayikuye ariko kuba byarahinduwe mu kinyarwanda ikajya mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo abanyarwanda babisome noneho batangire bakreye izo rumaze izo rumani izo usanga abantu bagenderaho banavuga nsubira inyuma gatoya kuri iyi nkuru ikinyamakuru cyari kwandika inkuru kuri kumufasha wa nyakwigendera Fred Gisa Rwigema igihe bakoraga propaganda ko hari abana ngo Rwigema aba yarabyaye ariko Janet akaba yarashakaga kubivugana ndubuka iyo propaganda y'abana bagendaga baboneka buri cyumweru aboneka umwana ikinyamakuru gereranyije inkuru cyanditse bwa nyuma ni ku mwana wa Rwigema kugeza amagingo ayo cyandika iyi nkuru nta yindi nkuru kigeze cyandika bigaragara ko ari ikinyamakuru rero cya propaganda kiba kiri hariya gitegereje gukoreshwa igihe bagikeneye Icyo ntabwo ari ikintu twagombye gutindaho kuko turabizi ni muri za gahunda za leta kugira ngo batujijishe bakomeze mu by'abanyarwanda. Ariko reka tugaruke ku ijambo rya Perezida Paul Kagame yavuze muri iyi minsi ishize, aho Kagame yavuze ati iyo utatira igihango uzahitemo, iyo utatira igihango yaravuze ati urwo rupfu wenda uhitamo, yarabyivugiye ati it's matter of the time atariko ugahitamo. Nyamwasa, hari abantu baba bavuga ko hari amabanga yihariye ari hagati yanyu, ndavuga cyane cyane nk'amwe mukuri ihuriro nyarwanda, kuko iyo bareba urwango Perezida Paul Kagame avanga, hari abavuga ko hari gituma avanga karakageni. Ariko ibyo ntabwo twabyirengagiza, iyo dusubije amaso inyuma tugasanga uburyo hagiye haba ubwicanyi, Sete Ndashonga aricwa, Lizinda aricwa, Barwisereka baricwa, hari umubyeyi watubwiye ati Semadwinga musaza wanjye baramwishe, Colonel Karegeya arishwe, n'abandi banyarwanda nge ntazi dushobora kurondora umunsi ku munsi. Iki kintu cyo kuvuga ngo iyo utatira igihango uricwa muri FPR, nkaba ngira ngo ngubaze no kundahiro ya FPR Inkotanyi, aho irandahiro irangiza ivuga iti nintatira igihango nzabambwe. Ndagira ngo ngubaze ariko reka tujye twumva ijambo rya Perezida Paul Kagame aho yabyivugiye, noneho ugaruka udusobanurira niba koko indahiro yo muri FPR Inkotanyi uwayirahiye wese agomba gutotezwa akanicwa yaramutse avuye muri FPR Inkotanyi.
Ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yaraye avuze ko byagirije iby'uko u Rwanda ruri nyuma y'iyicwa rya Patrick Karegeya muri Afurika y'Epfo.
Rwose gutatira igihango cy'u Rwanda urabizira, ibisigaye is how kugaruka bite.
Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yarayavuze ku nshuro ya mbere ku makuru akomeje gushinja igihugu ciwe kugira uruhara mu rupfugwa Colonel Patrick Karegeya atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yiciwe mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu ndwi zibiri ziheze. Mu ijambo yavuze jo mu muhango w'amasengesho uba buri ntango z'umwaka, Perezida Kagame yavuze ko atawukwiye kugira ifunwe ngo ryo kuvuga ku yo kuvuga ko yagwanije umwansi w'igihugu.
Naye ndo mbwira abantu bacu muri leta n'abandi narebaga babisubiza nde nta nubwo nigeze mbisubiza cyangwa mbivugaho, ubu ni bwo bwa mbere mvuze. Ariko nkabona n'abantu bacu bamwe ba oya ntabwo ari twe, ntabwo ari twe twabikoze, bahakana nibyo ntabwo ari mu mabikoze. Ariko ubu gihe ikibazo cyanjye ahubwo mwari mukwiye kuba mubikora ahubwo. Ntabwo nge nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo, nta diplomasi, nta ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora, ni ukuba abantu bashobora kugambana, kagambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo, yewe nta diplomasi.
Umukuru w'u Rwanda kandi yavuze ko abo bantu ngo bagomba kugwanywa kuko aribo bari nyuma y'abantu bateze ibisasu bya grenade mu gihugu ciwe.
Abantu baza bakica abana za magrenade iri baterwa hano mu mujyi, abapolisi barazi bajye gutoragura pieces ibice by'abana bacisa amaboko cyangwa bagize bate, baba ngo I have to be apologetic about that? Never.
Perezida Paul Kagame yaheraheje agabisha nabo bose basigaye bakiriho ko igihe cyabo kizoshika.
Nagira ngo rero mbabwire rwose gutatira igihango cy'u Rwanda urabizira, ibisigaye is how kugaruka bite. There are many ways, uburyo ni bwinshi, nahitamo ubwo ariwo. Ntuzagambanira u Rwanda ngo ubikire uwo ari we wese n'ukiriho izamugaruka. Uwo ari we wese, it's a matter of time, ni igihe gusa buri wese.
Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Ubucamanza bw'u Rwanda
radio itahuka, ijwi ry'abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Bwana General Nyamwasa uramwimviye icyo gihango Kagame avuga abanyarwanda barakibazo nkinshi. Ese koko hari igihango kiri hagati mu bantu babaye mu muryango wa FPR Inkotanyi? None mu kigano cya ninjoro twanakibaje iki kibazo tukigarukaho tukibaza kuburyo n'abanyarwanda bavuze bati uzatubonize Nyamwasa koko haba hari igihango kiri mu bantu babaye mu muryango wa FPR Inkotanyi kuburyo uvuye mu muryango wa FPR Inkotanyi ugomba gupfa kano kageni. Gerageza rwose udusobanura aho ngaho kugira ngo abanyarwanda bumve ko bashaka kuba ari ikintu cyinshi inyuma cy'amasezerano y'ibanga yaba bamu nko muri FPR Inkotanyi, cyane cyane kuri mwe mwari abayobozi wabaye iruhande rwa Perezida Paul Kagame, wagize amabanga makuru y'igihugu, wabaye ambasaderi, wabaye umugabo w'ingabo. Bigaragara ko urwango Kagame avanga usibye gusa kutumvikana mu bikorwa bya politiki, hari ikindi kintu cyabakisha inyuma?
Rakoze Serge. Gutatira igihango Kinyarwanda cyanjye ntabwo ari cyiza cyane, ariko ndagereranya n'ingira ngo ni nk'umuntu uba afite ikintu yaba yarumvikanye n'undi kitazigera gihinduka, noneho yenda bakagirana aya masezerano ku buryo buhambaye. Ndumva ariko naba mbyumva Serge rero yewe Kagame ikibazo ni iki? Nanjye nuko utashyizeho yandi nshobora kuba naravuze kuri BBC yanagiye ntabwo nashoboye kubisobanura neza, ariko igihango n'u Rwanda yenda ni nk'aho wavuga ko umuntu yaba yahagurutse yenda ashaka gusenya igihugu kabiriya twabonye yenda byo muri Jenoside ibintu bigenzi, ariko twebwe turimo twashaka guhindura ahubwo ibintu biri mu Rwanda Kagame we arimo kwangiza, ahubwo niwe urimo gutatira igihango. Nibi byo nakubwiye nirimo gutatira indahiro ajya aragira nyuma y'imyaka 2 nyuma yo kwiyamatora. Ibyo byose niwe bikora. Maze rero njyewe nta gihango navuga ngo ufitanye na Kagame. Ikibazo rero ahubwo uko mbyumva kutumvikana na Kagame we yumva ko ari kutumvikana n'u Rwanda. Uraho umvugira hano hanahondi ikibazo mfitanye n'abantu yenda bo ku Gikongoro, yenda bo ku Gisenyi, yenda bo mu Mutara, yenda bo mu Bugesera, nta kibazo mfitanye nabo. Nta na gahunda dufite yo kumva ko dushaka kumara Abanyarwanda, ahubwo dufite gahunda yo kugira ngo Abanyarwanda tubarokore. Icyo gihango rero cyavuga si nkizi, kandi uretse n'Abanyarwanda ubwabo cyangwa n'igihugu nabo ubwe ntacyo mfite, nta gihango mfitanye na Kagame. Ntawe nigeze mwumvikana nawe ngo nzamufasha mu kubaka dictatorship mu Rwanda. Arabizi neza kandi azi ko twamaze igihe ibyo bintu tutabyumvikanaho. Icyo gihango rero avuga arabizi. Ikibazo ni uko ashaka kwitiranya n'igihugu, akumva ko umuntu wese utamwemeye ngo amwemerera ko ibyo ashaka gukora ibyo ni byo yita ko ari uguhemukira u Rwanda, ari ugutatira igihango. Maze ibyo ntabwo ari byo, harabeshya. Ni uko ashaka kwitiranya n'u Rwanda, akumva Kagame ari u Rwanda, noneho yarangiza kumva n'u Rwanda ari Kagame. Iki nicyo kirego dufite. Noneho rero wabita indahiro yo muri RPF. Nta ndahiro njye nigeze ndahira muri RPF igihe cyose nabaye muri RPF. Nta na rimwe. Izo ndahiro najyaga nzumva ko abantu bajyaga bajya kuzikora. Ariko jyewe nari umusirikare. Igihe ngo tengeze kurenga amaraso yanjye nari narasize hariya hanze byari cyari ikihe najya kurahira. Ariko na nyuma yo tumaze kugera no muri leta ibyo bintu by'indahiro twari twarabikuyeho. Ngiye kumva nyuma yaho ngira ngo twebwe icyo gihe baradusize ku mpande njya kumva naza ngo Abanyarwanda ngo bajya kurahira. Ariko ntibaza nibera no muri RPF ntagahoma munwa. Ahandi mu bindi bihugu nta n'umuntu wazarahira ngo nzaguma muri iri shyaka nzaregwamo kabone niyo ryaba rifite abanyagitugu nka ba Kagame. None se ku muhango wo muri Amerika ejo bundi mujye matora 2008 ahitwa bakoreni Powell ko batoye Obama kandi ari abarepublican bagatora Obama, ubwo batatiye igihango cya Republican Party. Ubu se ajyagiye mu yandi matora ntibatora undi muperezida muri Republican Party cyangwa nabo bakaniteza ngo nuko batoye Obama, ko rero twarakoranye na Kagame yarangiza akaduhemukira amaraso ya bagenzi bacu yose yamenetse akamenekera ubusa, ko rero turihakanya ubwo ngutatira igihango arabeshya. Niba utatira igihango kubera yuko nabo yakoranye nabo arimo kubica, uwambira ngo karegi yatatirije igihango cy'u Rwanda ari hano arimo kusobanura ibibazo by'abanyarwanda kugira ngo ibibazo bihindike undi akamukurikira akamwica kandi azi neza ko yasuye kwa karegeya injuro sinzi zingana gute karegeya yasuye kwa Kagame barahuye barasangiye yamufashije no muri byinshi none yamwishe ubu watatira igihango ninde ni karegeya cyangwa ni Kagame ibyawe neza gucurika amagambo yacurika amagambo abantu rero bakajya gufata n'ibitari byo abari mu Rwanda barutaniye gukoma amashyi umuntu w'umuyobozi akavuga yiruhutsa umujinya se yari afite urusha umuryango wa Karegeya ni uwuhe mbona navuge yiruhutsa avuga biriya ahubwo abo kwa Karegeya ko nugise umugore we avuga umva avuga atuje asobanura ibibazo uriya ariruhutsa ngo yatakaje iki maze ahubwo watatira igihango ni uriya kubera yuko yishe umuntu babanye umuntu wamugiriye neza ni watatira igihango nange kuvuga ngo yatatira igihango ubuse uzavuga ngo kwiba amatora ukafata amatora y'abanyarwanda ukigira dictator ugahora icyo gihe abantu warabuzije amahoro ubwo ngubwo uzavuga ngo uriya yiba amatora no gutatira igihango gufunga abantu ukabafungira ubusa bakaba bamaze gutekereza ingabire imyaka 15 uriya mudamu icyaha yakoze ni iki kuvuga gusagasako guhagarara ku mwanya wa perezida none asigaye ukamubeshyera ibyaha byose bitabaho ukamufungira iriya myaka yose ubwo se utatira igihango ninde tekereza umuntu witwa Pasteur Bizimungu wari ufite akazi muri Electrogaz icyo gihe agata bene wabo yari abanye nabo akaza akadusanga muri FPR akatuvuganira akajya arusha muri ya mishyikirano warangiza ukamufunga imyaka n'imyaka kandi umubeshya n'ubwo nta n'umuntu umenya ahari uwatatira igihango ni Bizimungu cyangwa ni Kagame maze icyo gihango cyavuga ntacyo ikibazo ni iki nuko ibyakora bitari byiza ababivuze umuntu gutatira igihango ikibazo ni uko yenda kutumuzi kurusha abandi nirwo rwango nyine wavugaga njyewe rero nta n'urwango namufitiye kuko nubwo yagerageje kutwica ibyo ngibyo nabo twaviriye mu Rwanda abantu barapfa kandi bashyingura buri gihe hari abapfa bagapfa bazize indwara hari abapfa bazize za agisida hari n'abapfa bagapfa bishwe niyo napfa rero ibyo ngibyo ntabwo byaba byatuma ngo ngewe umutima wanjye nyuma kuva mfite inzangano n'abantu kuko gushyira urwango mu mutima wawe ni wowe bivuna nibwo byikoreye kugutekereza nabi umuntu umwifuriza n'inabi njyewe nta muntu ushobora kwifuriza inabi we agomba kuba abitekereza ndumva avuga ko twebwe izi matter of time imyaka iyo mfite ku banyafurika benshi batakiriho ubundi imyaka y'abanyafurika yapfira kuri 45 njyewe ndari nayirengeje na kure cyane ahasigaye nyine ni bonus niyo avuga ngo umuntu yunguka yenda arapfuye ibyo ntacyo byari bihinduyeho cyane nibyo umuryango wanjye uzababaye utakaje umuntu ariko n'abandi benshi bagenda bapfa ibyo rero byo kumva ko yadutera ubwoba none navuge ngo ni matter of time mukanaka ntazagira icyo avuga dore n'ubu ndimo kuvuga niba ari matter of time niba ari n'ejo azagenda abikore kuko aho twabaye mu ntambara twatakaje abantu benshi b'imena n'imena zari zikomeye cyane ntisinzi ko nawe neza umuntanirwa na ariwe twibwira ko ariwe ari n'imena akaba ariyo yavuga biriya ibyo ngibyo ntacyo bivuze noneho rero amabanga njyewe nta n'amabanga namwe mfitanye na Kagame icyo kwari tuyeho cyari ukugira ngo twubake igihugu ibyo ngibyo kandi tubivuga buri munsi nta yindi njyewe nari nsangiranye nawe kandi nabibabwiye nkitangira ibyo rero byo avuga arabeshya n'icyo gihango avuga ntacyo n'iyo ndahiro ntayenge nigeze ngira ariko koko muri FPR hari abajyaga bagira izo ndahiro sinzi n'uko zari zinanditse ariko ndibuka ko tunamaze gufata leta n'izo ndahiro twari twarazanze ariko nubwo ko bazisubijeho ariko rero n'uwaba yararahiye n'iyo ndahiro ntabwo bisobanuye ko ugomba kugenda noneho ukemerera umuntu agasenya igihugu bibona ngo nzagira icyo uvuga ndibwira ko babaga banarahirira kugira ngo bakore ibintu byiza ntabwo babaga barahiye kugira ngo noneho igihugu bakibatari igitugu bibe umutungo w'igihugu bakore ibyo byose ibyo bakora ntabwo nibwira ko ibyarahawe muri FPR barahiriraga ariko ku bindi aba njyewe nta n'ibyo nigeze ndahira uzagende yende n'abaze no mu Rwanda wakubwira tukayumba yaba yaragiye kurabira ibi bintu yaba akubeshya ntabwo nigeze nkora niyo bajya no kubimbwira ntabwo najyaga gukora kuko njyewe numvaga nakora politiki ishingiye ku kuri ariko idashingiye kugira ngo umuntu agufate akuzirikira ahantu runaka none azakoresha uko yifuza. Kansire rero ku kibazo cya nyuma ikiyo mu Rwanda Kagame ajya akunda gusubiraho n'abandi bagenzi barebesha ibintu bya grenade. Serije twebwe ntabwo ari kuriya dukora. Kandi dushaka kugira ngo turwane intambara aho twajya kwirwanira turahazi n'abagiyeyo bamaze imyaka hafi 20 barigira batsindwa. Umuntu yagenda akajya hariya agatangira intambara kandi azi neza ko neziriya nawe izamutugize perezida twari tuzirimo uko ibintu bikorwa turakuzi. Yo kujya gutera amagudede mu masoko nababwiye ko njyewe na nyakwigendera Karegeya ntacyo twaba tubyifuzeho kuko kubwo abanyarwanda ntacyo dupfa nabo. Nta majwi twibira, amafaranga yabo tujyana, nta misoro ihambaye tubashyiraho, nta nubwo twirwa dufite aribyo tubasaba. Ariko we niwe afite ibyabagomba areba amajwi buri munsi, areba amafaranga, abafungira abavandimwe, ayica bene wabo buri gihe, buri wese icyapfa nabo niwe batera amagurunede. Ariko noneho tuvuge ko yenda we yaba ari uko abitekereza. Hano mu gihugu cyo muri South Africa baramubwiye ko azana amadosiye, noneho batatujyana mu rukiko tukaburana. Ibyo bintu byaramunaniye, nta dosiye nini hano igaragaza ibyo byabarimo kutega. Hano muri South Africa hari umuntu w'umunigeria wajya guteza amabomu muri Nigeria, abantu bitwa Abaoguni, umugabo witwa Okoni. Hano muri South Africa bamujyanye mu rukiko araburana yatsindwa, barafunze. Kagame byamunanije iki kugira ngo noneho azane amadosiye ayazane hano, none ahubwo abo bakaregeye bafungwe aho kugira ngo akurikirane ajye kwita abantu b'inzirakarengane? Ubeshyere umuntu urirwa umuharabika nurangiza umukurikirane umwikira icyaha wowe wakoze, nibyo ibyo Kagame arimo gukora. Ibyo rero ibyo avuga arabeshya. Yewe n'imanza badukatiye mu Rwanda nta muntu wigeze uzemera. Ngiye ubwo ndangaha ndagenda hari ibihugu bimwe byinshi maze iminsi najyamwo, nta n'umuntu warigira nambaza atari ko wowe kubakurega izi manza. Nakaregeye ubwe yari yaravuye mu Bwongereza ko nigeze mubona bamubaza izo manza, ariko ngira ngo yagiye mbere izo manza. Ariko n'abagenzi bacu yaba agahima yaba Rudasingwa n'i Burayi barahagenda. Ni ikigaragara ko ibyo byose ari ukubeshya, ari uguharabika, nta n'umuntu uri hagaciro. Niwe yabyaza grenade rero ni ibyo guhagarara imbere y'abantu ibice by'abana, ibice by'abana nyine akwiye kwibaza abo bana arabazize iki abatera amagurunede. Ntarangiza rero kuri ibi numvise ushyize icyo kiganiro numva abantu barakoma amashyi. Tereje ikibazo ahubwo dufite ni ikibazo cy'abanyarwanda muri rusange. Umuntu ukwita abantu akabitsa ku mibiri yarangiza akabitsa no mu mitima, wasobanura ute ukuntu wahamagaza igiterane kimeze kuri ya cy'abantu bajijutse abantu bo kubihaye Imana maze umuntu akavuga ngo nawe bakiriho is a matter of time, akongera akavuga ahubwo kuki mutabikora ngo kuki mutabikora kuki badakora ibiki? Ubwo se mugiraho uwo muntu atandukaniye na sindi kubwabo cyangwa nawe unangaragarize atandukaniye na Kambanda? Ubuse ko bari mu Rwanda barimo kubaka barimo kwibuka jenoside, iyo jenoside atahamagaje buriya ni iyihe? Kuvuga ngo muhaguruke mumare bagenzi banyu, muhaguruke mwica abandi bantu. Ubwo rero ni byiza yabivuze kandi ndashima ko mwabirekodinze, reka biguma aho ngaho. Igihe kizagera azabwira abanyarwanda icyayi cyashaka kuvuga nicyashaka kugeraho. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana General Nyamwasa. Icyo nagira ngo nshimangire naho ngaho nuko nyuma y'urupfu rwa Colonel Karegeya abanyarwanda benshi bagiye bavuga bati noneho babagabo bahoze muri FPR noneho burya koko bahunze Kagame. Ubwo ni ubutumwa ugenda ubona abantu bandika hirya no hino bati ubwo Kagame atangiye kubanigisha ibiziriko koko bari abagabo barahunze, ntabwo ari ya FPR yivuguruye nkuko bari bamaze iminsi babivuga. Ndavuga abanyarwanda batandukanye bari ku mbuga nkuko tubizi. Icyo rero kikaba ari igikorwa kigaragaza ko abanyarwanda barashaka kwishyira hamwe, abanyarwanda barashaka ko dushaka igisubizo kiberanye n'ibihe bikomeye. Urupfu rwa Karegeya nge nkeka ko rusigiye abanyarwanda isomo, rusigiye ubufatanye hagati mu mashyaka, burasiga abanyarwanda n'abanditwa ko bari kuri Kagame batavuga ngo burya ni umwicanyi, batangiye kuvuga ngo ni umwicanyi, barabitwana kiranga babaza ati twajya mu Rwanda dute? Bwana Nyamwasa, kuba abanyarwanda noneho batabagiriraga icyizere nyuma y'urupfu rwa Colonel Karegeya bahinduye imvugo. Urakeka ko ari ryatera ubwoba ry'abanyarwanda bari esque dictatorship ya Kagame yabikontrola abanyarwanda kugeza kuri servo ku buryo n'umuntu uhunga ukaraswa, ariko abanyarwanda bakomeza kuvuga bati ni ya tactique ya FPL, ntabwo babaye impunzi ahubwo bari muri system ya FPL. Icyo kintu nagira ngo nyo kigaruke ugishimangire kugira ngo rwose izi ntambara mbona ku mbuga za internete abakwakiza ko uri muri FPL kwari ya tactique yawe na Kagame bavane rwose ibyo bitekerezo aho ngaho, bemere ukuruvuga, bemere ko wahunze nkuko tubwiye uti nta mishyikiro nzagira na Kagame, bamere izo spekulasiyo bashyiraho zirangire. Ndagira ngo kuri mugoroba wa ture rwose ubabwire ko ibyo bintu bitazashoboka.
Serije ntabwo naje hano gukora propaganda, ntabwo naje no kuri radio kushakisha abayoboke. Uzumva avuga ko nzaraswa kubera yuko ndi muri tactique, noneho bakankubita amasasu kugira ngo nemeze iyo tactique ya Kagame azagende bamurase maze yumve yenda ukuntu biryoha ngo azakomeza kubwira ibyo ngibyo. Niba bumva ko Karegeya yagenda akaza hano akajya muri hoteli bakamuniga agatakaza umuryango we, maze undi akumva we ko yumva yarwanya Kagame kurusha Karegeya, ubwo nabwo yajya hariya akabigaragaza. Nta nicyo yenda ndi bijya gusobanura kuri icyo kibazo cyo kumva ngo turi muri tactique ngo yo gufasha Kagame kugira ngo atwice, bikaba bivugwa n'abandi yenda nabo bumva bababaye, ndetse bashaka gusobanura bo ko bakora akazi ko kugira ngo bahindure ibintu biri mu Rwanda kurusha abandi. Ibyo ntabwo ari debate numva najya kujyamo cyane, kuko nta n'impamvu yayo nta n'icyo yanamara. Nta n'ubwo ibiturimwo ndimo gushakisha amanota yo kugira ngo yenda runaka anyumve uko ataranzi, uwaruzi kwanzi yakomeza kumfata gutyo, ariko akamenya neza ko ibyo duhuriyeho ari byo kugira ngo duhindure ubutegetsi buriho bubi buri mu Rwanda. Ntabwo bisaba ko abantu bagomba kumva ko bagomba gukunda Kayumba kubera yuko yakoze propaganda ihambaye, cyangwa ko ugomba kujya imbere y'abantu nyuze kwibohora no kubabwira amanga bitariho. Icyo nzi cyo ni uko ibyo twasobanuye tubisobanura kuri izi mbuga, ku maradiyo tukabivugana ama meeting, ibindi twarabyanditse. Maze rero uzumva ko turi mu kuri tuzakorana nawe, uzumva ko turi mu binyoma ubwo nawe afite uko abyumva. Umva rero icyo kibazo, niba hari n'abajya bakibaza cyane bazabasobanurire bo ibyo bumva bakora byiza cyane, twebwe tutarimo gukora banakugaragarize twebwe aho dukorera Kagame bo bakaba bamurwanya. Nicyo navuga, murakoze.
Urakoze cyane Bwana Kayumba Nyamwasa. Hari ikibazo mfite ku bibazo bya politike, abanyarwanda baribaza inama wagira amashyaka ya politike. Ndabizi neza uri muri Founders bihuriro nyarwanda, nubwo nta n'umwanya ufite muri iyo politike, ariko uri umujyanama mukuru. Amashyaka ya politike n'abanyarwanda baribaza ati amashyaka yahurira hamwe ate kugira ngo akorere hamwe, dushakire igisubizo kirambye hamwe twese hamwe nk'abanyarwanda, kuko opposition ngo ifite struggle. Inama wagira abanyarwanda batekereza ko igihe cyari kigeze kugira ngo ubwo bufatanye buze, noneho bose igitutu leta ya Kagame, inama wagira abanyarwanda ndetse n'amashyaka ya politiki ni nk'igihe?
Inama nagira ahubwo ni inama twagiye tuvuga igihe ishyirahamwe RNC rirangije gushingwa. Ikintu twihutiye cya mbere byari ukugira ngo dufatanye n'andi mashyaka yari hanze arwanya ubutegetsi buriho mu gihugu, nibwo havuye amanama ayabereye mu Buswisi, anaho twaje kugirana amasezerano na FDU. Hakurikiyeho inama twagiranye na CNL Intwari, nabo twarasinyanye kugira ngo tugirane mu bufatanye kugira ngo turebe ukuntu twakorana. Nyuma yaho twaje kongera gusinyana na Amahoro Congress, nabo turafatanya tukaba twarubutse ikintu cyitwa platform. Ibyo rero bigaragaza ubushake bwo kugira ngo abantu bakore kandi bakorere hamwe. Ikindi hari n'andi mashyaka yenda tuba dufitanye nabo amasezerano, ariko nabo tuvugana nabo mu kugira ngo dushakishe uburyo ukuntu twakorana, no kugira ngo turebe ibibazo dufite byugarije u Rwanda ukuntu twabihindura. Ibi rero byo gufatanya ndibwira ko ari ibintu bikwiriye kandi abantu bakwiye gukora kugira ngo ingufu zishyire hamwe ariko yenda hari ubwo igihe kizagera nabwo yenda ntibikunde kugira ngo abantu bose bose abaza bakagera bafatanye kuko murabizi habayeho mu Rwanda ikintu cyitwa muvoma aho abantu bose babaga mu bwato iki gihe nabyo wasangaga hari ibibazo cyane cyane kugira ngo abantu bose bumvire mu kintu kimwe ari ubwo abantu bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyawe kandi byaba nabwo byiza kugira ngo nabo ubareke nabo bashakishe uko bakora akazi kabo hari niba muri FPR biriya mujya mubona byitwa ngira ngo babyita forum ibyo nabyo murabona ukuntu byagiye guhambira abantu muri politiki kandi bamwe batemera icyangombwa rero ni uko abantu benshi bashoboka bakwiye kwishyira hamwe bagasunika bagasunikira icyarimwe n'ibyo bintu bizihuta ariko bitabuza n'undi uwo ari we wese washobora kumva ko yenda we yakora icyo cyihariye nabwo ntabwo wamubuza kuko nikizagera no mu Rwanda ntabwo nibyo kuko kizaba mu ishyaka rimwe hazakomeza kuzabaho amashyaka menshi ariko twebwe twakoze ni ukubaka iyo platform kugira ngo dukomeze turere n'abandi twakorana kandi dukomeze kuvugana n'abandi kugira ngo mbese twe dukomeze gufata turi batatu ari FDU inkingi ari amahoro kongresi na RNC tugashakisha ku buryo twakongeraho n'abandi kugira ngo twari dukorane nabo ibyo rero ni ibintu nibwira ko bikenewe kugira ngo abantu bashyire ingufu hamwe ni byiza cyane kugira kandi ngo n'abantu bafatanye nabyo birashoboka ubundi iyo na muri politiki hari ubwo abantu bashobora gukora alliance igihe bakoze alliance ni ukuvuga ko bagomba gushyikirana ibintu byose bashobora no gukora ikintu cyitwa cooperation ni ukuvuga ko mushobora kumvikana ku bintu bimwe na bimwe mugomba gukorana ariko hari nabwo bashobora gukora ikintu cya coexistence cyangwa coexisting baraba batarwanyanya igihe bari mu bibazo nk'ibingibi turimo ibi rero nibyo tugerageza kugira ngo twubake uburyo bwose ari uburyo bwa alliance ari uburyo bwa cooperation cyangwa na coexistence tureke tukabishyira imbere none dusunikiye rwose dusunike icyarimwe ibintu rero byo gufatanya ni ibintu twemera ni ibintu dushyize imbere kandi tuzi neza ko gutatanya ingufu nabyo atari ibintu byazatuma tugera ku cyo twifuza ariko nabwo ntabwo twazahatira buri muntu wese n'udashaka kugira ngo dufatanye nawe kuko nk'uko waramaze kubivuga hari n'uvuga ati uriya kabone niyo yagenda akarwana bingana gute ntabwo mushaka ni mu takitiki ya FPR hari n'uvuga ati yenda uriya mu takitiki ya MLND nawe ntigeze neza mwo uriya yari mu takitiki ya Parimuhutu ibyo rero byose nabyo usanga abantu bamwe bitaragize byavamo ibyo rero byose abantu barabireba bakagerageza kugira ngo babyige barebe bashakishirize uburyo n'ukuntu byarangira maze rero gufatanya byo ni ngombwa dukwiye kongera tukabiharanira tukagira ukuntu twabikora kandi ndibwira ko ari byo bizatuma tugera ku ntsinzi murakoze
urakoze cyane bwana Nyamwasa ndabizi kuri mugoroba igihe cyawe kiri limite ariko unyihanganire nari mfite utundi tubazo nka tubiri wenda tugaha n'amahirwe ibibazo bibiri by'abanyarwanda batanye tukajya mu cyiciro cyacu cya kabiri tani musutana nawe wageze hano ku matelefone ahari umwendekiye ati mbariza bwana Nyamwasa icyo atekereza kuri alliance ya FDR na PS mbere ndetse na RDI ya poste twagiramo ati mu minsi ishize yagerageza kuvugana tubwe mu mezi ashize atumuza bikorwa n'urunyarwanda Dr. Theogene Rudasingwa yatuye avuga ko FDR iri mu nyungu z'abanyarwanda kandi ihuriro nyarwanda riyishaka ati bwana Nyamwasa iyi alliance yo guhuza amashyaka n'abahoze ari umutwe wa gisirikare ati kuki tere ubwoba leta ya Kigali buri gihe iyo ijambo FDR rijemo ndakeka ko ushaka kubaza ati ayo mashyaka yakora ate mu gihugu cyangwa yakora nate mu gihe leta y'u Rwanda ihora yikanga iyo baringa ivuga ko FDR ari umwanzi bwana Nyamwasa agerageza urebe ko cyo musubiza mbere yuko nafungura umurongo abantu babiri bakakubaza ibazo maze tukakureka kuko igihe cyawe ndabizi ko ari limite kuri mugoroba tukajya mu cyo cyacu cya kabiri na Jonathan Musonera
murakoze iriya alliance bakoze ejo bundi ngira ngo hari nibwo nasomye ibya mbere ejo ndongera mbona ngira ngo hari n'indi itangazo ryasohotse ngira ngo bafatanyije izina na twagira ngo birenda bishima ndabishima kubera yuko cya mbere itangira ihuriza nyarwanda na muntu washobora kuvuga ikintu kitwa FDLR n'abantu bamwe yenda bari baranayibayemwo kuri ubwo ashobora kuvuga ikintu cya FDLR bati ugasanga barabihunga cyuma abantu bambere babanje kurega FDLR n'inge na Karedia bakavuga ko dukorana na FDLR nubwo nta n'amasezerano kwari dufite ariko nuko bari bazi neza ko twavugaga ku mugaragaro ko nka RNC iki gihe ko FDLR ifite impamvu irwanira bari baravuze ko FDLR ari abajenosideri tubwira ko ashobora kuba niyo harimo abakoze jenoside ariko FDLR nk'ihuriro ryabo harimo n'abafite ukuri kandi nibyo byaba batarabikoze iki gihe rero twari nk'abakoze ikintu kitabaho ibyo bintu muzi ko yamaze imyaka babiturega ariko twebwe twakomeje kuvuga ukuri ni byiza rero ko noneho yenda hariho noneho n'abandi nabo batangiye kuvuga bakasatisha ko nabo bavandimwe bari aho ngaho nabiho ibintu byabo bikwiye gusobanuka ubufatanye rero bwa FDLR na PS imbere kuri na RDI icyo navuze nababwira ngo congratulations bakomeze batere imbere bakomeze bashakisha uko ibibazo byo mu Rwanda byasobanuka ubwo bumvikanye urumva ko nako dufite yacu platform turi kumwe na FDU n'imbera na mahoro bumva nabo ko nabwo nabo bafatanije ubwo ni byiza cyane kugira ngo twari tukomeze gutatana iyo byo kuvuga ko hari uvuga ngo FDL ntibaringa baribeshya kubera yuko yenda bashobora kuba bafite abasirikare benshi ariko yenda ubu ngubu nibakeya muri FPR yigeze kuyibaho hari igihe twigeze kujya ku rugamba intambara yari yarananiranye abasirikare bakeya ariko bakomeza bariyongera FDL rero ntabwo ari waringa ntabwo ari baringa irahari kuko imyaka yose birirwa bavuga kandi yari ihari nuko nyine ihari ibyo rero icyo nabivugaho muri aya masezerano bagiranye nabo ngaho murumva ko ari FDLR PS imbere kuri na RDI nibo babisobanura cyane kurusha jyewe kuko uretse ibyo nsoma ibiri hariya ibindi bitekerezo byo bashobora kuzakora muri imbere ntabwo mbizi kubera ko tutabirimo nkumva rero icyo navuga nk'uko wari wimbajije hari uko ibyo bakoze mbishima nibwira ko bateye intambwe kandi ndibwira ko n'abandi nabo bakwiye kureberaho bakaba bakora ibintu bimeze nk'ibyo murakoze
urakoze cyane bwana nyamwasa reka twakira ibibazo nka bibiri hano ku murongo wa telefone hari umuntu witwa Karinijabo Jean Paul Karinijabo Jean Paul ni unyumva baza ikibazo jenerali nyamwasa
ye ndakumva urakoze kumpa ijambo nakomeje gukurikirana ikiganiro wagiranye na Kayumba Nyamwasa ariko hari utubazo tubiri nari mfite two kumubaza ikibazo cya mbere kijyanye n'abanyarwanda benshi cyane bakomeje kugenda urebye batamwakira neza cyangwa se batamwumva neza niko navuga cyane cyane ko bamwe bo mu bwoko bw'abahutu bajya bavuga ngo yaba yaragize uruhare ku bibi byabayeho cyane cyane ku bwicanyi bwabereye mu majyaruguru y'u Rwanda mbabarire nagira ngo mubaze icyo we abitekerezaho n'icyo yabwira abo bantu kugeza none munsi ubona bakomeje kumugirira akango nonwa ikibazo cya kabiri nanone kijyanye n'amagambo Dr. Rudasingwa Theogene yigeze kubwira abanyarwanda abicishije kuri iyi radiyo itahuka igihe yagiraga ati mu izina ryanjye nsabye imbabazi abanyarwanda bose cyane cyane abakorewe amabi n'ubutegetsi nari ndimo nagira ngo mbaze Kayumba Nyamwasa nk'umwe nawe wabaye umwe mu bayobozi bakuru ba gisirikare nimba ko atabona ko ari ngombwa ko nk'umuntu wari uri muri buriya butegetsi bwakomeje kugirira nabi abanyarwanda kandi n'ubu bukomeje kubagirira nabi ko nawe yagombye kwihohora kuri abo banyarwanda murakoze
murakoze Karemi Jabo icya mbere icyo mbabije y'abanyarwanda ngo ubwoko bw'abahutu batanyumva neza ibyo ntacyo nabivugaho ntawakundwa na bose kuko nawe ubwo ngubwo yenda aho uvugira aho ngaho ushobora gusanga hasi ukaba batakumva neza niba uri umututsi ushobora gusanga yenda hari abahutu batakumva neza niba uri n'umuhutu ushobora gusanga hari n'abatutsi batakumva neza ibyo rero ni ibintu byo amateka y'abanyarwanda abanyarwanda hari abantu benshi babaye muri MDR pari muhutu usanga hari abatutsi bahunze benshi cyane bamara imyaka 30 mu buhunzi kandi ndibwira ko abantu muri icyo gihe hari abashobora kuba batarabumvaga neza bari muri ubwo butegetsi ntibisobanuye ko atazabana mu gihugu kubera yuko yenda baba baragiye mu buhunzi kubera icyo gihe icya kabiri wari uvuze uti kubera intambara zabaye mu majyaruguru y'igihugu nta nubwo ari aho ngaho honyine Karemi Jabo wari ukwiye kumenya ko ziriya ntambara zabaye mu Rwanda zatangiye muri 1990 nta nubwo ari n'abanyarwanda gusa bo mu majyaruguru baba baragize ibyo bibazo n'abanyarwanda b'ahandi bagize ibyo bibazo ariko ibyo barabitubajije twarabisobanuye tubabwira ko buriya biriya bintu byabaye hariya ari ibintu bibi cyane ari ibintu abanyarwanda bakwiye kwicara bagashakishiriza uburyo bitakwiye no kuzongera ariko kugira ngo buri gihe ko tugiye kuri radiyo yenda ari ryo babambaza nibwira ko atari ikibazo yenda cyangwa se kiri feya kubera yuko izo ntambara ntabwo wavuga uti Kayumba yenda yaragutse ajya mu ntambara z'amajyaruguru nanajya gushakisha abaturage bagarengeye na Gisenyi kandi muzi neza ko kuva i Kigali aho twari turi kugera za Ruhengeri hagomba kuba hari abandi baturage aho ngaho bataragize ikibazo babara n'abaye yewe nari mu mujyi aho nari ntuye amasoko yarakoraga ibintu byose byarakorwaga iyo ntambara rero yari ihari hagati y'abasirikare b'u Rwanda n'abacengezi kandi kuko abaturage izo ntambara baziguyemo birababaje cyane ni ibintu bibi ni ibintu abantu bose bagomba kumva bakwiriye kuvuga bati biriya bintu byakabaye maze rero kwisabira imbabazi kuri byo ntabwo ari n'ikintu gikomeye cyane mu by'ukuri njye wari umuyobozi hariya kubona abantu bari hari twari hariya abantu bagapfa imbabazi mu by'ukuri narazisabye kandi nisabye kenshi n'ibintu bibi bikomeye cyane n'ubu n'ikindi gihe tumara kugera mu gihugu ibyo bene abantu bazabikora nta n'ikintu gikomeye kirimo ariko rero kuvuga uti abanyarwanda kayenda ni mwasa n'ahaguruka asaba imbabazi numva mu Rwanda babwira abahutu bose aho bakagira ni mpaguruka musaba imbabazi ibyo bintu mbibwira ko mukwiye kubyitondera none se ko ntari numva nkawe cyangwa n'undi ajya kuri radiyo ajya gusaba imbabazi z'ubundi bwicanyi bwaba bwarabaye mu bundi buryo n'ubundi byakengeze maze bajya bamenya ko abanyarwanda bagiye bahemukirana abanyarwanda bashobora kuba baragiye mu kazi kenshi kabatuma bakwisangana n'ibyo bibazo kuko ubwo njyewe nari umusirikare wa RPF none se ko ntabumva hari nkawe Karemi Jabo ngo mbwire uti muzahamagare n'undi mujenerali wari muri FAR nawe ajye kuri radiyo asabye imbabazi ko n'ubu bigeze mutajya mubivuga habye imbabazi zasabwa na bamwe abandi bube ku byo bavuga ariko rero kuba twumva ariko cyane cyane no kuba turi abanyarwanda mu by'ukuri biriya byabaye hariya byari ibintu bibi cyane kandi ndibwira ko nishyira mu gihugu abantu bazicara bagasubira mu mateka yabyo uko byagenze uko byakozwe ibyo ndibwira ko ibyo bakwiye ko abiteguye ariko rero abantu kutumva kanaka ngo kubera yuko yari mu ngabo runaka ntabwo yaba ari jyewe njyenyine muzi ko ari n'abandi basirikare bamwe bari mu Rwanda abandi bari hanze izo ntambara nabo Kayumba haguka ngo ajye hariya arwane wenyine afite n'abandi we yarwanaga nabo ibyo rero mbibwira ko ari ibintu by'abantu bakora bakazikira bakaganira ibi rero turimo ni ukugira ngo n'ibyose bizahinduke ariko kuko umuntu bavuga ngo wowe wari umusirikare nk'ari wari umusirikare wenyine muri kiriya gihugu ntabwo byaba bityo ariko kugira ngo ndangize biriya bintu byari ibintu bibi abantu barapfuye koko kandi mu ntambara nyinshi abantu benshi bazigwamo dukwiye kukuzakoraho ubwo byatuma izo ntambara zitongera kuba ntambara ari ibyo navuga murakoze Serge
urakoze General Kayumba ndakeka ko icyo ni igisubizo cyiza cyane kandi kiranumvikana hari undi muntu ushaka kukubaza ikibazo ari mu gihugu cy'Ubufaransa ari ku murongo wa Skype ndakeka ko baza ikibazo cyawe Kayumba Nyamwasa
Alo
ndakumva
nashaka kubanza gusuhuza abandi nyamwanda kandi nifuriza n'abantu bose n'umuryango wa Karegeya n'ibibazo bagize mu rugo rutunguranye kandi rwihutirwa riteye ubwoba rikabije ryabaye ariko nagira ngo kubera ko numvise abandi nyamwanda we yihuta cyane cyangwa ikiganiro gishobora gutinda adafite umwanya uhagije nagira ngo mubaze ibibazo bishobora kuba by'ingenzi na kumva byihutirwa njyewe rwose kumwumva mu bihe guca ibyaba kuri video cyangwa kuri BBC ubwo yivugira ko nubwo yishe umuntu yari umuntu wari udufitiye akamaro kandi nari twagenda abyemeza muri RNC ariko yishe umuntu ubwo yasubizaga Kagame ubwo yamubwira ko ari abantu badafite n'umwanya muri RNC atari bo bafite pozitiyo atari nabo bakuriye iyo pozitiyo yita ko arwanya cyangwa ari mu rwanya ariko bakaba bamukozeho ariko nk'umuntu mukuru usigaye kandi nawe mu bashinze iyo pozitiyo ahari mu bantu yahumuriza kubera ko na benshi nk'uko n'ikiganza cy'ejo cya Padiri Nahimana cyaciyeho hari benshi bakishije imbanya bagira ngo hari abantu baje kunyeka abandi bagikorera FPR mu buhungiro biboneye ko Nyamwasa ubwe yabyivugiye ntabwo wavuga ngo ametera Kagame yararashwe nta nubwo wavuga ngo Karegeya yameteraga FPR n'urupfu yishwe none ubu intambara tugiye kurwana kubera ko atari amasasu ari iya politiki ni iki mwashyira imbere kandi mwahumuriza n'abanyarwanda mukiginganya nk'umuntu umaze kuva kuri radiyo mu kanya bajije ni icyizere abantu bashobora kubagirira cyangwa mukiginganya bafiteho mu nama mwabagira n'ukuntu bakwitwara kubera ko babashinja akenshi ko muzi efuperi kurusha uko bashobora kuba bayizi kandi mwaranayikoze nibo mwaranayikuriye kitari ikibazo gikuru ndumva ntababaza ushobora gusubiza mu bibazo abanyarwanda benshi bibaza
urakoze cyane bwana Nyamwasa ndumva wamusubiza noneho tugakomeza
icyo urumva nubwo ikibazo nshobora kuba nacyumvise ariko sinzi ko nacyumvise neza ndibwira ko yavuga ko yenda ibyo guhumuriza abari muri abatangiye ihuriro nyarwanda ko nubwo Karegeya atari afitemo umwanya ku buryo bugaragaza bw'ubuyobozi ariko yari umuyobozi mu by'ukuri kuko yari mu bashinze ihuriro ariko cyane cyane n'abanyumva bari hano muri South Africa amanama twakoraga amenshi anakomeye na ubundi bajyaga bamutumira kimwe najya nko kubajyaga bantumira kuko hano bafite za komite zabo ariko hari igihe bajyaga badutumira igihe bumvaga dufite inkunga twatera ubwo rero twari abayobozi ariko n'ikindi byagaragaraga ko muri RNC ntabwo ihurira barishinze atari inyota y'ubutegetsi bifuzaga nayo mpamvu ni imyanya yagiyeho muri RNC yari imyanya yo kugira ngo organization ikore ariko n'abandi badafite imyanya muri organization bayikorera kandi bakayikorera bivuye inyuma urugero ni nka Serge buri munsi abari kuri radio abavuga abasobanura nta nubwo amugira ngo yenda ngo ari muri komite nyobozi ya RNC ariko akora akazi gahambaye ibyo rero nibyo bita ubwitange bw'uko wakora niyo bataguhaye umwanya uwo ari wose kuko icyo ugamije atari umwanya icya kabiri niba namwumvise neza ambabariye kuko atumvikanaga neza ni ukuvuga ngo ni ibiki twashyira imbere iyo twashyira imbere ni uko nk'uko Serge yari yabivuze gufatanya cyane cyane tugafatanya n'andi mashyaka arwanya bariya butegetsi buriho kugira ngo nawe kose dusunike dufite ingufu kandi twishyize hamwe icyo ni kintu gikomeye cyane tugomba gushyira imbere icyaka biri ni kugira ngo tunonosore ingamba imikorere na plans tugomba kuba dufite muri organization kubera yuko uyu nguyu twatakaje nta buzima bwe bukwiye kugenda bukagendera ubusa dukwiye gushyiraho ingufu ku buryo bushoboka bwose kugira ngo ubutegetsi tubukureho ubu turavuga ko twebwe turi mu nzira y'amahoro iyo nzira y'amahoro tuzakomeza kuyikurikira ariko nta wamenya yenda ikindi gihe hashobora kuzabaho izindi nzira z'abantu bazafata kuko ubutegetsi bushobora kumva niba y'izi y'amahoro batazayumva yenda ikindi gihe azabaho izindi nzira ariko tugomba kubanza kumvisha abanyarwanda kumvisha abanyamahanga kugira ngo bamenye neza ko twebwe ubundi dushyigikiye inzira y'amahoro ariko rero nk'uko mujya mubona buriya haba muri Egypt haba yenda no muri Libya abaturage basabye kugira ngo ibintu bihinduke ku nzira y'amahoro ntibyakunze bifata inzira zindi nabonye ngo ko bagiye kwiga ngo inzira ngo yakorwa kugira ngo ibintu byabereye muri Egypt byabereye muri za Libya ngo utazaba mu karere k'uburasirazuba ko muri East Africa ariko njye inama nabagira no kugira ngo igimaze gutegeka igihugu imyaka irenga 15 ukwiyeho kuvuga uti inzira nziza ni uko ukwiye kuva ku butegetsi aho kujya mu byo gushakisha ukuntu wagura za tiya gasi ukuntu wagura za burende ukuntu wagura amasasu yo kurasa abakubwira ko ukwiye guhindura ibyo rero kwa bagiye kubyiga ngo bige abayobozi bamwe bibwira ko ubutegetsi badashaka kuburekura rero abaturage batazabahagurukana bagahaguruka bakaryamika ko bagiye kujya kwiga kubyo bitazaba niyo kubyo dukora byumvikana kandi ko babona ko biri hafi kuba ngira tuvuga tuti ushobora guhindura ubutegetsi ku nzira y'amahoro ukanagaragaza uko uzabikora bigatera ubwoba uwo nguwo agahamagara abapolisi bakuriye igipolisi ngo mujye kwiga ukuntu ibyo bintu mwabihagarika niyo kubyo turimo gukora koko byumvikana nkumva rero nshaka kubabwira ngo ibyo dukora ntabwo ari amagambo gusa nk'uko abantu babivuga ibyo dukora bifite ikirimo kumara kandi nawe bigamije kugira ngo babyumve bamaze kubyumva iriya mvugo yo Perezida Kagame yavuganye ku munsi w'amasengesho ubwagiye kugaragariza icyatekereza yaza kuba ari ikintu yumva ko ntacyo dukora ntiyakavuza amagambo nk'ariya kuko arayavuze rero ni ikigaragaza mu by'ukuri ko akazi gakorwa nkiyumvira rero ko nshaka kugira ngo mbone n'umwanya wo gushimira n'andi mashyaka yose ari muri opposition nanababwire ko ibyo bakora kuko biri mu murongo ufatika kandi ko buhoro buhoro struggle itarangira mu kwezi kumwe struggle itarangira mu mwaka umwe struggle ifata imyaka myinshi ikarya ibintu ikarya n'abantu nkibwira rero ko abanyarwanda aho bari batwumva bakomeze bashyire umutima hamwe bakomeze bamenye ko izo turimo ari ibihe bitoroshye ko azari ibitambo kandi ko tudatakaza n'ibintu byinshi kugira ngo ibintu bihinduke ariko bamenye neza ko nabwo igihe habaye ubutegetsi bushingiye mu mavu y'amaraso mu gupfa mu buhunzi mu bintu byose byagiye mu Rwanda ko nabwo ubutegetsi ntacyo buba bumaze igihe ubonye ugiye muri ibyo ngibyo hagahunga abantu miliyoni 2 bakajya muri Congo hagapfa 1,000,000 ngahe ukavuga ngo uri mu butegetsi ubwo nabwo butatsinze uba watsinzwe igihe uvuga ko ugiye mu butegetsi zikazavamo za ntambara mwe no kubundira zabaye majyaruguru y'igihugu aho kugira ngo uhumurize abaturage mwese mubane kuko uwatsinguye munsi nawe ejo abashaka kugira ngo azagutsinde ibyo ntabwo mvuga ko bitashoboka ariko nk'umwe bibiri abaho mu Rwanda iyo tuza kugendera ku masezerano ya Arusha ukuntu yari iteye jenoside ntiyajyaga kuba impunzi zagiye muri Congo zajyaga kuba abasirikare bo mu Rwanda bajyaga kuvanga bose baba bariho ariko murabona ko habaye n'ubusambo abantu bakumva ko ibintu bagomba kubihindura manize mu mbunda hakurikiraho jenoside hakurikiraho impunzi zagiye muri Congo maze rero natwe turi hanze niyo twibwira ko twakora ibyo ngibyo hakongera akarindi jenoside hakongera akarindi impunzi zingana kuriya niba twakora no gukora politiki nyayo ariko bibaye ngombwa rero nabyo abantu babikora ariko none nizaganisha muri jenoside nizanaganisha no mu mpunzi zingana kuriya nicyo nshaka kuvuga murakoze
nkaba nongeye kugushimira ku by'umwihariko ariko ngusaba rwose iminota itarenze icumi kuko abantu bamereye nabi ndakira ikibazo kimwe gusa maze ngusezerere mbwira abanyarwanda bose baduteze amatwi kuri mugoroba ko bizasaba ko dukora ikindi kiganiro kirambuye ari no ku manywa kunda bizufite gahunda nyinshi muri iki gitondo ndetse tukanakomeza kuri gahunda y'umugoroba ya Jonathan Musonera reka mfate umuntu umwe witwa Karengera wakanze rimwe baza ikibazo General Nyamwasa
murakoze ni Serge nta kibazo cyihariye mfite uretse kumushimira uko yasubije neza cyane ariko nagira ngo ngire ibintu ngarukaho kuko byose ari ukurongurana ibitekerezo ntabwo nanagaruka ku cyo Karine Jabo yari yabajije ariko gusa nagira ngo nawe mubwire ngo ajye akoma urusyo akome n'ingasire kuko ibibazo bijyanye n'intambara no kwicana mu Rwanda ntabwo nta gihugu na rimwe kiratera u Rwanda ahanini n'ibibazo by'abanyarwanda hagati yabo ibyo bibazo rero ngira ngo ahari kera habayeho icyo bita biriya bita kubwizanya kuri vérité réconciliation niho abantu babibonera igisubizo bakanavuga ngo ntibikongere na rimwe ikindi nacyo cyo kuvuga ngo guhatira umuntu gusaba imbabazi nk'uko leta y'u Rwanda iri kubihatira abahutu nabyo ntabwo ari umuco mwiza kuko we yatanzeho urugero rudasingwa Théogène yabikoze nta ubimuhatiye kandi nagira ngo kuva muri za 60 amabi yabaye ni menshi ngira ngo abantu benshi koko bari bakwiriye kugira umutima nk'uwa rudasingwa nabo bagasaba imbabazi ntawe ubihatiye ku byo rero generali yasubije byavugaga ko ashaka kubandika ko ashaka kubonana na Kagame by'umwihariko nagira ngo wenda ntange igitekerezo kuko ubu ngubu babona umuntu nkawe nka Serije bakabona umuntu wundi nka Karengera bakavuga batese ko bariya bane bariya bita baganga nyine bane bati ko bafite icyo bapfuye na Kagame abari yabo bapfiki nagira ngo aho ngaho baba bisubije baba bigomba kumvikana ko nyine ntabwo icyo bapfa ari ibintu byabo bwite ahubwo niba hari abandi bantu batoya batari babegereye bafite icyo bapfa n'iriya regime ni ukuvuga ko nyine hari impamvu y'igihugu atari impamvu iri personal hagati y'abantu bari baziranye ibyo ngibyo rero byumvikane kandi yabisobanuye bihagije kugira ngo iyo manipulation bakoresha bijye byumvikana ko baba badeja bihaye igisubizo ikindi nshaka kugarukaho ni cyerekeye no gutatira igihango yabisubije neza cyane ariko nagira ngo mvuge ko iyo nyakubahwa perezida wa Repubulika wenyine yabivuze gutyo ahubwo ngira ngo nibyo twakita projection ikaba ari ibyo bita ego defensive mechanism bikaba ari ibintu umuntu ufite ibyaha byinshi developing uburyo bwo kujya afata ibyaha afite akabigereka ku bandi kuko nta utatira igihango nkawe kuko yafashe ibyo FPR yavugaga ko izakora abihindura ukundi none hano yita FPR ndagira ngo rero nta muntu utatira igihango niwe wagitatiye kuko ibyo General Kayumba Nyamwasa ibyo bakora nibyo bashinzwa ntabwo ari ugutatira igihango cya FPR kuko FPR bari barimo ntabwo ikiriho FPR bari barimo ntabwo ikiriho kuko hari FPR ihwanye na nyakubahwa Kagame ubwo rero nta gita igihango batatira ahubwo wagitatiriye muzi ibintu byo kuri radio Muhabura ngira ngo wasubizaho ibintu byavugwaga kuri radio Muhabura uwo munsi bamuca umutwe bakoresheje n'icyuma badakoresheje imigozi kuko yaba ari inturo kuri regime ubwayo kuko yavugaga demokarasi iyo demokarasi ntabwo irangwa mu Rwanda ntiteze ahari no kuhagera kuri iyi regime ubwo rero nagira ngo mu magambo make mvuge ko nta kintu Afandi Kayumba yarakwiriye kuvuga ngo arashinjwa ngo arashaka kubonana na Kagame nk'aho ari icyo bapfa ni kijyanye n'inyungu z'igihugu uko igihugu kicyoramye abantu bose turaho turebera nk'abanagira ngo rombabwire yuko nta magambo menshi yakirirwa bivugaho yabisobanuye nagira gusanga ntange ibitekerezo nange nunga mu byo yavuze murakoze
urakoze cyane karengera kuri iyo konsentrasiyo y'ibitekerezo byawe nyamwasa je na nyamwasa sinzi niba ari cyo wamusubiza mbere yuko nkora konkrizio none nkagusezerera
murakoze seje ndashaka kugira ngo nshimire karengera kuko uretse ntabwo nshaka kugira ngo ngire yenda ngo ari cyo namusubiza uretse kumushimira kandi ndumva ibyo yatekereza ibyo yavugaga byenda guhura nanjye n'ibyo nari navuze kandi koko avuze ibintu bimwe bigaragara nk'uko yenda nanjye mbere nari nasobanuye maze rero yenda icyo navuga kindi ni ibintu bireba imibanire y'abanyarwanda imibanire y'abanyarwanda igihe iba hano nk'uko igiye gutubamo cyo muri South Africa cyane cyane ushingiye n'ibyo Karimijabo yari yavuze ntabwo abantu bahagarara aho ngaho ngo bavuge bati ibibazo birangije umunsi umwe dushaka ko abantu bicarana abantu bakaganira bagasubira mu bibazo byabaye bakabishakira umuti kandi icyo gihe kizaboneka kuba tujya no kuri radiyo kayivugiraho abantu bamwe bari muri za leta zabanjirije ziriya za FPR ariko twabaye muri FPR ariko ashaka kuvuga njya numva abantu bakunda gusubiraho mu by'ukuri ni byiza ko ubutegetsi buriho ni ubutegetsi bwa FPR kandi igihugu bakiyoboye nabi kuba rero abantu bahaguruka bakavuga bati Kagame bati FPR ibyo rwose ni byo ntako turabivuga ariko igihe abantu bamaze kuyivamo ni nk'uko umuntu yashobora kuzafata nk'umuntu nka Bizimungu igihe yaza akadusanga muri FPR akavuga ati bariya nari mbafitemo akazi gakomeye ariko ibyo bakora ntabwo ari byo maze umuntu agatangira akavuga ngo ariko yabizi uyu ni ikitso aturimo yaje kugira gutya akandi mufatanije aba rero bavuga bati ngo bariya bane ngo bariya bangahe none se bariya bane kuko Karegeya yapfuye ubwo yarimo kunekera Kagame yamukoreraga maze ndakakomeza ati bariya bane igihe Rudasingwa avuga ibyo ngibyo arabivuga kugira ngo Kagame amushime igihe Gahima ahaguruka akavuga ibyo aravuga abashaka kugira ngo Kagame amushime maze rero hari ubwo abantu rimwe na rimwe hamwe nabwo ikintu kimeze nk'icya insensitivity kubera yuko ni nka kuriya Kagame ahaguruka akavuga ibyo aba yavuze undi muntu yarangiza akumva Karegeya yapfuye maze yatangira kumva ngo bariya bane bariya bameze gutya ibyo ni ibintu mba numva abanyarwanda nabo bakwiye gushyira mu gaciro kubera yuko hari ubwo ushobora kubwira umuntu ijambo ijambo risonga kandi ribababaje mu mutima ariko nicyo ubuyobozi buberaho niko kwihanganirana bivuze hari nubwo wabwira umuntu ukamumaza n'ikibazo kidashimishije ariko igihe wemeye kujya kuri iyi radiyo nabwo bisaba ko ukwiye kubyihanganira ukabisubiza aba rero mvuga ngo hari ibintu bimwe sibyo bumva kuri radiyo abantu babatubaza bakatubaza ari nk'aho bumva ngo twebwe dukwiye gusobanura dukwiye gufata responsibility iz'abandi banyarwanda bose badakwiye gufata maze njyewe nibwira ko ibyo bintu bidakwiye ko ariko bimeze ubu twese turi mu ntambara dukwiye kwirwana kimwe dukwiye kubonana kimwe tukizerana kimwe tukamwakwese ko tushingiye kandi ko dukwiye gusenyera umugozi umwe kandi ko dukwiye gufatanya kugira ngo ibintu tubirangize naho niba abamwe biribwira bariya ni abanyabyaha kurusha twebwe bariya nabakwiye kudusaba imbabazi kuko twebwe turabere turabatagatifu bariya ni abanyabyaha ibyo umuntu ashobora kwitegereza kandi akaba yabishyira ku mutima we ibyo na byo ni uburenganzira bwa buri muntu ariko yamenye ko ibingibi turimwo ntabwo tubirimwo kubera yuko twumva ariko dushaka kubaka FPR ishingiye ku gituza ntabwo ari ugushaka kugira ngo dufate Kagame noneho azabona uko yatwica bakwiye kumva ko ibyo turimwo tubyemera kandi dufite impamvu kandi izo mpamvu tuzihuriyeho n'abandi benshi murakoze
urakoze cyane bwana General Nyamwasa akabazo kanyuma ko gusoza ubutumwa wa general abategetsi bari hafi ya Kagame twahera ngo kuri ruze mushiki wabo wavuza amagambo wakoresha amagambo abegitse cyane avuga kuri nyakwigendera Colonel Karegeya twavuga kuri General Kabarebe nayo akoresha amagambo y'ubukana avuga ati iyo usemo kubimbwa upfa nkimbwa n'aba premier ministre abo muremyi ndetse n'abandi bose bari muri bura butegetsi ubutumwa bugenera ariko ari bwa butumwa bubabwire ko batakorera Kagame kuruta namwe mwese mwabaye muri FPL noneho ibyo bakora bakabazi ko igiye n'igiye cyacyo abanyarwanda zayo babaza ubutumwa bwo gusoza General Nyamwasa
ubutumwa bwo gusoza Serge nuko nababwira ko biriya byavuzwe hariya nagaho mu munwa kubona perezida w'igihugu ajya ahantu akabonera ko yica abantu ko yisha abantu ko yica abantu ko azica n'abandi ubutumwa ubwo namuha ni uko akwiye kumenya ko u Rwanda ruzabaho igihe cyose ibyo byavuga igihe kizageza bazabimubaza amenye neza ko afite umuryango afite abana ababo yica nabo bafite imiryango bafite abana njyaho nagiye kumubonera bwa mbere nta nubwo narenze ko yashobora kuba na konseye w'ahantu ari hose ariko ibintu byitwa destiny bigira uko bigira yaje kuba perezida w'igihugu njye namubonye abaho mu buzima busuzuguritse butamworoheye ariko yaje kuba perezida w'igihugu abo rero abo yicira ababyeyi ntakwiye kumenya ko ntawe uzamenya ejo yenda umwana w'umwe muri abo azayobora icyo gihugu kandi Kagame nabaga bakirimo maze igihe akoze biriya amenye neza ko hari umuryango w'abo ngabo aba yiciye hari inshuti hari abavandimwe abo bose barahari ntabwo azabura abanumubaza nyuma yayobora mu gihugu nabo bakomaga amashyi abenshi ntibari banamushimaga kandi bamwe muri bo nari nzi ko ari inshuti za Karegeya nteye no kuri Rutayisire nzi ko yari aziranye na Karegeya guhaguruka rero ugakora nka biriya imbere y'abo bantu ukwiye kuba utekereza ejo hazaza ko rero atabitekereza ni nk'aho adafite umuryango ni nk'aho yibwira ko we azarangirana n'u Rwanda kandi ibyo ntabwo biriko bizamera icya kabiri ni nk'umuntu witwa mushiki wabo kuba yavuga nka biriya byo yenda byanakumvikana kuko hari ubwo washobora kubura aho ukagira icyo ukisanga nko mu kazi noneho hari abantu bamwe usanga akisanga mu kazi akibwira ko ukamuhaye ari we icyo gihugu kiba cyarahereyeho kandi ko ari wenda uzarangirana n'icyo gihugu mushiki wa mbona avuga nk'aho yibwira ko ari we minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa mbere azasubiza amaso inyuma ashyire ku rutonde abamubanjije arebe umubare uko ungana maze anibaze aho bari iri byavuga igihe kizagera ibyo nabo azigaya ariko kubona umuntu w'umutegarugori uhaguruka akavuga ngo I have no pity kandi avuga ko ari mukita cumi yarapfushije na musaza we none se arashaka kuvuga ngo noneho n'abandi bavuge ngo they have no pity for her kandi azi ngo ni bya jenoside urimo kwibuka abapfuye ni wowe urimo kuvuga ibyo ngibyo muri speech mbi urimo kwishimira impfu z'abandi ibyo rero kugaragariza umuntu w'umutima muke umuntu udasobanutse kandi umuntu utazi na histoire ye nka mushiki wabo kuri Bizu Umuremyi we kuba ashobora guhaguruka agafata imbaga y'abanyarwanda agafata ubwoko akavuga ngo nibusabe imbabazi z'ibyaha benshi muri bo batakoze icyaha cya jenoside agahaguruka agati ngewe nsabye imbabazi kandi azi neza yenda ko we nk'umuntu nta cyaha bamurega akabwira n'ubwo yasabye ikigo izo mbabazi agomba kuba yarabwiye n'abana be ngo bazasabye imbabazi none se umuntu nk'uwo wafata abantu akabagerekaho urusyo ngo noneho ngo ntibafate icyo cyaha bakigira icyabo cy'ubuziraherezo n'abategeze bagikora kuki nyumba yagiriza imuhe umuryango w'umuntu akarege atara nazi ariko azi neza ko muri politiki yo mu Rwanda ubundi ibintu bya kare bimeze neza abizi muremyi ubundi akaba ate prime minister yakaba afite prime minister hari ba nta kiruti nka hari ba rugenera hari n'abandi bose impirimbanyo za politiki zikoze tuzi zarwaniye impinduka muri kiriya gihugu abahutu udafite n'icyana gito wabareka ariko ufata bizi muremyi utazi n'uwo ari we kwere ko ajya gushimagiza bakamugira prime minister iyo rero abivuga kubera yenda imbehe bamuhaye umwanya atarakwiye icyicaro adakwiye akaba yavuga biriya muri buriya buryo kabarebe rero we ni umuntu tuziranye ni ibintu bitangaje kubona avuga biriya iyo aza kuba ari umuntu yagacecetse cya mbere nzi mu bitekerezo bye na bibiri byavuga bitandukanye n'ibimiri mu mutima ariko uko muzi kandi turaziranye uburyo buhagije na karegeya bari bajura bari baziranye ku buryo buhagije haba mu mateka ya kera haba amateka yo hagati ariko n'ubu ngubu bahangaha atari na kera cyane turi no mu buhunzi ko bavuga biriya ubundi yakicecetse ndetse akaba ari ikintu cyiza yakaba yakora ko ariyo ahaguruka akavuga nka biriya ni ibintu nibwira ko nabo ubwe igihe atashye yaba we ku giti cye yaba no mu muryango we nibwira ko ari ibintu bikwiye kuba bimuteresoni itamuvugishije rero ntabwo mbizi ariko ndanakeka ko agomba kuba yabikoze kubera imibanire ye na Kagame kuko aho twabanye igihe cyose najyaga mubona mukubita hasi buri kwezi inkoni za buri munsi niba ari ibyo ngibyo yenda ko ushobora kuba ugahamuka ejo ugatangira gukora ibidakorwa kumva ko karegeya kabere yakwita karegeya imbwa ni ibintu nibwira ko umuntu w'umugabo atakazize ariko buriya afite abana afite umugore afite afite umuryango avukamo ndibwira ko bamwe bazamuhamagara bakamubwira batari ko wavuze ibitavugika bakoze ishyano kuko karegeya na kabere bari inshuti n'abantu babanye karegeya yayo yakabare igihe kirekire cyane ari umuyobozi we muri Uganda ari umukozi ukora hasi ya karegeya bagera mu Rwanda karegeya kurebana na kabare karegeya wari buke ngo ahunge hari inama yabaye iyo nama yari ihuje Kayonga karegeya Muhire na Musemakweri ibyavugiwemo niyo byaje nyuma yaho niyo byaje gutuma karegeya agenda kubera yuko bavuye muri iyo nama Kagame bamuhaye raporo ibyo yavuze karegeya yaje kubimenya noneho bituma agenda kabarebe rero nawe azi neza ibyo bintu uko biteye guhaguruka akita mugenzi we imbwa ndibwira ko bidakwiye ntabwo bikwiye kandi nawe yagize ikibazo ndibwira ko karegeya iza kuba akiriho ntiyakamwisa imbwa natwe tukiriho biriya ni ibintu byaduteye kwibaza bidutera gutangara kuko ntabwo ari ijambo nkawe yakaba yavuga kumva rero impanuro navuga ni uko bavuze ariya magambo bakwiye kumenya ko yanditse ko ari recorded kandi ko nibwira ko ikindi gihe yenda nabo bazayi bazisubiraho yenda bakazanabihindura bakazasaba n'imbabazi imiryango kwa karegeya kubona umugore mukuru nka mushiki wabo ahaguruka agahangana n'abana agatangira kubigambaho ngo se yaba yapfuye ni ibintu biteye isoni ariko ndibwira ko bikwiye nyine kubera abanyarwanda isomo nta n'umunyarwanda ukwiye kuzakora nka biriya kuko ntabwo ari umuco wacu murakoze
urakoze cyane Gerard Kayumba Nyamwasa kuba wemeye kutemera nanjye kuri mugoroba wa kuri Radiyitahuka ibibazo ni byinshi twaganira abanyarwanda bafite ibitekerezo byinshi bakugezaho ariko igihe kiraturangiranye banyarwanda banyarwandakazi inshuti za Radiyitahuka ku wa mbere nijoro mfite Dr. Rudasingwa Theogene azakomereza ahangaha kubibazo by'abahoze muri FPR ku mpamvu Kagame akomeza kuvuga ko batatira igihango ibyo bibazo nyamwasa atabashe gusubiza muzabizane kuwa mbere ninjoro aho Dr. Theogene Rudasingwa azaba ari kumwe nanjye kuri Radio Itahuka tukazabiganira muri kano kanya rero ndi kumwe na Jonathan Musonera Musonera nawe ndabizi neza tugiye gukomeza ko nyamwasa atarangije asagerageje kudufasha ariko ndabizi nawe uri mubashinzi uhuriro nyarwanda ibyo nyamwasa atavuze nzi neza nayo kubizo abidufashamo General Nyamwasa nkaba ngushimiye sinzi niba aricyo wakongeraho Jonathan Musawe ikaze kuri Radio Itahuka
murakoze Serge ugahere mukomeze mugire iminsi myiza n'ibiganiro byiza kandi ndashimira bose abaduteze amatwi murakoze
urakoze cyane Bwana Musonera muranyumva
ndakumva Bwana Serge
wasuza General aracyahari harashize wenda iminsi mutavugana
muraho Bwana Afande Kayumba
ashobora kuyavuyeho yavuyeho Bwana Musonera mwara Musonera ikaze kuri Radio Itahuka nkaba nongeye kwishimira kuba ndi kumwe nawe kuri mugoroba ndabizwa kuri kino kiganiro ibyavuzwe byinshi wabyumvaga ibibazo abanyarwanda bafite muri iyi minsi ntabwo twabirondora ngo tubirangize ni byinshi cyane Bwana Musonera amateka abanyarwanda ari mu ruvange hari mu rupfu ni nayo mpamvu tuvuga tuti nyakwigendera kuri Karegeya yatuvuyemo atitabye imana bisanzwe ahubwo anigishijwe umugozi akaba ari nayo mpamvu muri ibiganiro byacu by'iyi minsi tugikomeza gutanga ihumure mu banyarwanda tugikomeza guhumuriza umuryango wa nyakwigendera Karegeya ari nacyo ngira ngo dukomereze kuri mugoroba wasuza abanyarwanda harashize n'iminsi ubwo herukano kuri Radio Itahuka mu kimwe cya mbere suza abanyarwanda none dukomeze
murakoze Bwana Serge kumpa ijambo banyarwanda bavandimwe nongeye kubaramutsa muri uyu mugoro ba tubashije kugira ngo twongere guhura muri iki kiganiro kandi bifuriza amahoro y'Imana kandi mbashimira ukwihangana mukunze kugira mugakurikirana ibiganiro ndetse mukabaza n'ibibazo bitandukanye mu buryo bwo gufasha abanyarwanda kwishyira hamwe rwose nkaba mbaramukije kandi mbifuriza amahoro y'Imana
urakoze cyane Bwana Musonera Bwana Musonera muri iyi minsi tuvuga urupfu rwa nyakwigendera Colonel Karegeya mu Rwanda haravugwa kwibuka ku nshuro ya 20 genocide yakorewe abatutsi icyunamo cyatangiye mbere y'amezi atatu kuri gahunda ubundi gukorwa mu kwezi kwa kane iki cyunamo cyatangiye mu minsi ishize nabwo waje no kuri Radio Itahuka ugerageza kubivugaho mu magambo avunaguye ariko ku buryo nge nifuje ko tuzajya tubivugaho nka rimwe buri kwezi cyangwa rimwe mu mezi abiri kugira ngo abanyarwanda babashe gusobanukirwa n'iyi migambi ya Leta ya Paul Kagame cyane cyane Paul Kagame wiyitiranye nk'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yumva ko ari u Rwanda Kagame kumva ko without him urwo Rwanda rutabaho iyo yigereranya n'u Rwanda rero usanga abwira abantu ati abenshi mukesha ubuzima njyewe ni njyewe wabahaye ubuzima ni njyewe watumye mubaho ni njyewe watumye murokoka Bwana Musonera imvugo nk'iri ya Perezida Paul Kagame uyakira ute kuko nawe ndabizi urimwe mu basirikare ba RPF cyangwa FPR inkotanyi warwanye rura rugamba ariko kwitiranya Perezida Paul Kagame n'igihugu nka Perezida Paul Kagame nk'atanga ubuzima sinzi uburyo wo byakira
urakoze Bwana Serge ibintu bya Kagame byo kwitiranya n'igihugu ni ibintu bitangaje cyane kandi bibabaje ni ibintu yakoresheje by'iterabwoba kugira ngo abanyarwanda baceceke kandi mu by'ukuri yarabikoze birakunda niyo mpamvu rero we yibona nk'aho ari we Rwanda akibona ko ubuzima bwose bw'abanyarwanda buri mu maboko ye ashobora gukiza uwo ashaka cyangwa akica uwo ashaka ibyo ariko ntabwo bitangaje kuko tubibona no mu mateka kuko nge nkunze gukoresha amagambo kenshi muri Bibiliya ajyanye na bamwe mu bami bagiye bamera nk'uko ubona Kagame ateye we rero yibaza ko ubuzima bw'abanyarwanda n'ubuzima bw'igihugu ari Kagame utemera ibyo ashaka ubwo agomba gupfa udaciye bugufi ngo apfukame amukomere mu mashyi agomba gupfa umuhunze nawe agomba kumukurikira kamwica donko no kuvuga ngo niyo mpamvu ubona atinyuka no kuba ajya mu nzu aho bitira imana ngo bagiye gusenga agatinyuka kuvuga amagambo angana kuriya n'abamuri imbere harimo abapasiteri harimo abasenyeri harimo abaministri n'abadepute bagakoma mu mashyi bazi neza ku ijambo ry'Imana ritemera ko n'umuntu yicundi ibyo rero ntabwo nibaza ko umuntu akwiye kubitindaho cyane kuko Kagame ubwe niko yibona ni nako abona abanyarwanda ni nako yabitoje abanyarwanda kandi baramukundiye barabyumva ni nayo mpamvu ubona twebwe tutabyemera yo we yashyizeho itegeko ry'uko ngo azatwica twese
icyo ni nacyo nagira ngo wenda tunagarukeho cyane cyane impamvu ukeka ko n'abanyarwanda babyemeye cyane cyane ukuri turakuzi uruhare rwa Paul Kagame mu mahano yo mu gihugu cy'u Rwanda zikuvugwa kuri kuvugwa hanze ariko kutaturwe mu gihugu cy'u Rwanda abanyarwanda kuzi ubuhamya bwawe ndabizi ko nkawe twaje tugandagiye cyinshi cyane amanyanga ya Kagame murayazi kandi mwagiye muyandika kuko nkunda gusoma nk'ubutumwa bwawe ukunda gushyira ku mbuga za internete uruhare rwa Kagame mu gihe cy'intambara uruhare yagize mu kwica abanyarwanda cyane cyane nk'abana baturukaga mu Rwanda bagiye muri RPF noneho yarangiza akumva ko ari nawe mucunguzi wabo aho harimo controversial message kuko ntabwo wambwira ngo wita umucunguzi w'abantu kandi muri abo ngabo babamaze icyo kintu kuki kitatuma ngo kivugwe n'abanyarwanda bacyumve cyangwa abanyarwanda baba bakiza rukwiza nkana
urakoze Serge icyo kintu nibyo rwose gikwiye kuvugwa kandi kikamenyekana kuko ntabwo gikwiye gucecekwa kuko ubwicanyi bwa Kagame yarabukoze n'ubu baracyabukora nta nubwo azigera buhagarika igihe agihumeka kandi igihe akiri hariya abantu bagiye bapfa nagiye mbisobanura inshuro nyinshi uburyo bagiye bitwa mu buryo butandukanye kandi no mu mateka ye tujya tubyumva mu mateka y'uko yabayeho muri Uganda muzi ko yari afite izina bamwitaga rya Pirato ni izina ry'umwicanyi ibyo byose rero ntabwo ari ikintu gitangaje kuko amateka y'ubwicanyi bwa Kagame ahera no mu basirikare bagenzi bingira ngo mu kiganiro cy'ubushize nagerageje kubivugaho muri make ariko none iyo bigarutse muri ibyo by'abasirikare batoya cyane cyane abana bagiye bitwa bava i Rwanda abenshi bishwe mu buryo bubi bicishwa amafuni bagenda bicishwa uburozi benshi batakirwa nk'abandi basirikare ahubwo akenshi bagaragara nk'aho ari ibyo bitaga ko ari ibipingamizi bitumwe na Kagame na Habyarimana kuza kuneka mbega abana b'abatutsi bavaga i Rwanda ntaho bari bataniye n'abahutu baho bagafatwa muri ubwo buryo kugeza aho bagiye bitwa mu buryo butangaje mbega twebwe turabacika cumi mu buryo bwinshi ibyo rero ni ibintu bikwiye kuvugwa kandi n'abatarabibonaga ngira ngo ubu ngubu barabibona murabona uburyo ari nabyigamba noneho atakina bihisha bivugira ku mugaragaro ko agomba kwica buri wese yumva ko atamwemera ibyo rero ntabwo bikiri ibanga ni ibintu bigaragara nibaza ko nta n'uwabihakana
ibyo byo ntabwo bikiri ibanga ariko nkuko tubizi neza imvugo ikoreshwa na nyakubahwa Paul Kagame iriya mvugo yo kwita ko ari umucunguzi njye ngira ngo tuhavuge hari ahantu cyane hasobanuke ku banyarwanda na baba nditwa ko bari ari yufu ubona ko Kagame ashaka kwiyereka mu rubyiruko ko ari we rwose umucunguzi wabo iyo tuvuga umwana w'umunyarwanda w'imyaka 25 ubwo uruvuga ko muri jenoside yari afite imyaka hafi 4 uwo mwana amateka azi ni amateka atangirira kuri leta ya Paul Kagame ibinyamakuru asoma ni ibinyamakuru bya leta ya FPR nk'umunyarwanda uri muri icyo cyiciro turasabwa ingamba zo kumubwiza ukuri turasabwa ingamba zo kuvuga tukatura umunyarwanda ntapfe gufata amateka uko yavugwa ngo yakubite mu mutwe nk'uko nkunda kubona aba basenyeri aba bapastoro bagerageza gusobanura amateka y'u Rwanda ariko amateka bakayatangira nkaho u Rwanda rwabayeho kuva muri 1994 bakayatangira bagaragaza ko iyi Imana idatanga Kagame nta munyarwanda ari kurokoka. Icyo kintu urabona atari ingenzi kugira ngo gisobanuke bwana musomera
serije ntabwo Kagame ahubwo ibyo aho kumwita umucunguzi w'abatutsi ahubwo ni umurimbuzi w'abatutsi nge niko namwita. Ibyo rero biranyuranye ababona rero ko Kagame ari nk'Imana cyangwa ari igitangaza baribeshya akenshi na nibaza ko batanabivuga babyemera bishobora kuba ari ubwoba kuko yarabahahamuye mu Rwanda ntavuga butumwa rizima rihari ku buryo abantu batinya Imana kuko babaye batinya Imana nta nubwo bakamutumiye mu nzu yitirirwa Imana aho bagiye gukorera amasengesho ngo aze kubabwira amagambo nk'ayo yababwiye. Nicyo kikwereka ko yarabahahamuye. Kagame si umucunguzi w'abatutsi ni umurimbuzi w'abatutsi kandi ndabivuga mbisubiremo kuko nabivuze inshuro nyinshi. Kagame yishe abatutsi kuva kera yica abahutu arazamuka igihe twari mu ntambara hari harabayeho imishyikirano hagati y'ingabo z'u Rwanda n'ingabo za RPA. Imishyikirano yaberaga Arusha ntabwo yigeze ishyirwa mu bikorwa. Yishwe n'iki? Yishwe no ko Kagame yahaniye indege yari itwaye umukuru w'igihugu wariho icyo gihe ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abandi bari kumwe. Mu ihanurwa ry'iyo ndege nibwo hakurikiyeho amarorerwa ya jenoside. Ibyo byose yarabibujijwe yanga kubyumva yarazi ikizakurikiraho. Nkunda kubivuga kuko akenshi baravugaga ngo nta uryo umureti atamenya amagi. Nibyo koko nta uryo umureti atamenya amagi. Nawe yarashe indege icyo yashakaga nuko abatutsi bashira nyine we akinjira muri icyo cyuho agafata igihugu. Ibyo rero kuvuga ngo bahagaritse jenoside ibyo nta jenoside se yahagaze hitigeze ikorwa ni hehe. Nkunda kutanga urugero nkavuga ngo ntushobora gusanga inzu ishya ngo usange hasigaye inkuta z'amabuye ngo uvuge ngo wayijimije. Nta jenoside yahagaritse ntabwo yigeze acungura abatutsi yarabarimbuye. None se niba yaracunguye abatutsi uba bo yica abahori.
Icyo ni ikibazo cyiza gikomeye cyane nkeka ko tuzanasesengura kugira ngo abanyarwanda babone inyito y'amahano yagwiririye u Rwanda. Kuko nkurikije nk'imvugo ubukoresheje aho ngaho reka dufate nk'urwo rugero rw'umwana w'umusore nakubwiraga w'imyaka 24 w'umututsi ashaka kubwira ati ubuzima mbukesha Kagame nk'uko abitugaragariza. Aho ngaho rero numvuga nti tugomba kwadura tukamugaragariza ko amateka yanditswe cyangwa abwirwa igice atabwirwa amateka yose yuzuye.
Serije amateka Kagame avuga ntabwo amateka y'u Rwanda ntabwo atangirira 1994. Dufite amateka yacu nk'abanyarwanda turayazi yaba mabi na yacu yaba meza na yacu tugomba kwemera nk'amateka yacu. Ntabwo rero amateka atangirira kuri Kagame kandi amateka ya Kagame anamutangiriyeho ni mabi. Ni mabi kurusha amateka yandi yose twabayemo. Ni amateka ateye ubwoba. Ni amateka atuma umunyarwanda adashobora kuvuga. Ni amateka umunyarwanda twagize perezida w'umurozi utanga uburozi ukoresha ubwicanyi butandukanye. Ni amateka ahubwo dukwiye kwigisha n'abo bana kugira ngo bamenye neza perezida Kagame wari we. Abanyarwanda bakwiye kumenya neza ukuri uko guteye. Icyo nshaka kukubwira cyo ni uko abenshi muri abo bana babareskape bafite iyo myaka nta miryango bagira, bigishwa n'iyo miryango ifatanije na Kagame. Abandi ariko benshi mu gihugu bafite ukuri barakuzi. Icyo badashobora gukora n'iki nuko uko kuri bakuvugira habona kubera kumutinya kubera ubwicanyi akoresha mu buryo bwose. Kagame yakenesheje abanyarwanda, abanyarwanda barahinga ntibasarura, abanyarwanda ababuza guhinga ibyo bifuza guhinga, yababujije amahoro, yababujije hepfo no haruguru. Abanyarwanda gusa baratakamba bati niki kizadukiza uyu muntu. Ntabwo rero ari uko abanyarwanda batazi neza Kagame nubwo rubyiruko abenshi turavugana ngira ngo nawe ujuba kurikira no kuri Facebook cyangwa kuzindi nzira za zo kuri internet ujuba kurikira ibintu bandika nibyo bavuga no kuvuga ngo barabiza ariko ntibashobora kugira icyo bakora muri kiriya gihugu iyo ubona aba ministre aba député ya inteko yuzuye badashobora kugira ikintu na kimwe bahinyuza kubyo Kagame avuga ubutegetsi bwe bukabaho butavugwa ari ubutegetsi bumva ngo buhora ari bwiza bakabazanira ibintu bakabishyiraho bibashinja ibyaha nabo ubwo bakabyishinja ntabyo bakoze bakabyakira bakabyemera niki kwere kuko buriya butegetsi bufite ubukana buteye ubwoba
ariko bwana musonera usibye ubwo bukana buteye ubwoba ngewe mfite ukundi mbibona nkunda kuvuga nti iriya manipulation ya Kagame kuki imworohera kuyishyira mu bikorwa ese no kuko abanyarwanda boroshye kubayobora cyangwa nuko abanyarwanda ari injiji cyangwa nuko abanyarwanda ari ba mugiyo bigiye gerageza umfashe kugira ngo numve ingufu babiri muri manipulation kugira ngo abanyarwanda bayoboke systeme nkiriya
rwose ndaguha urugero rworoshye kuva Kagame yafashe igihugu mu buryo bukomeye hamaze kuba ubwicanyi butoroshye kandi mbere y'ubwo bwicanyi hari ubundi bwakorwaga na bamwe mu ngabo za RPF zicaga abahutu hirya no hino ndetse n'abatutsi ubwo bwicanyi bwabayeho na 1994 hakorwa genocide bamwe mu ntera hamwe zari zifite ubukana zikica abatutsi urupfu mwabonyerwe zabishe ibyo byakurikiwe nanone n'iyicwa ry'abahutu ryakozwe na RPF mu nkambi zitandukanye haba mu Rwanda no muri Congo abanyarwanda ibintu babonye kuva 90 kugeza ubu byarabahahamuye muzi impunzi zo muri Congo uko zavuyeyo izaje mu gihugu Serije biriya bintu nawe uri muri kiriya gihugu wamera nkabo abanyarwanda barahahamutse babonye ibintu batigeze babona mu mibereho y'ubuzima bwabo bamwe bapfushije ababyeyi abandi bapfushije abana abandi barapfakaye bapfushije abagabo abandi bapfushije abagore bari mu buzima bugoye bari bakeneye ahubwo umuntu wabahumuriza akabaha amahoro akabarengera uwo muntu ntiyabayeho ahubwo yongereye ibibi mu byo bahuye nabyo ngiki kintu cyafunze abanyarwanda umunwa ni akaga bahuye nako basigaye basaba gusa ngo cyaduha ngo turamuke ntabwo basaba kubaho ejo hazaza barasaba gusa iyo bwije baravuga ngo Mana cyaduha ngo turamuke iyo bukeye baravuga bati icyaduha ngo buze kwira nubwo buzima bariho
Kubera impamvu nakubaza nk'icyo kibazo akenshi usanga hari nk'abantu banyandikira ku rubuga rwa email cyangwa rwa Facebook bashinzwe ngo gukorera leta ya Kigali ngo barwanya ibitekerezo by'abajenosideri cyangwa n'abandi bantu bafite mandi za genocide akenshi usanga bakoresha iterabwoba nk'ikiganiro nk'iki n'iki runaka bavuga ngo nticyagombye kubaho abantu bagombye guceceka bakajya muri humiriza nkuyobore kuki wumva ko ubu butegetsi budatuma abanyarwanda bavuga ahubwo bashaka ko abanyarwanda babibiragi none babibiragi ngo niko gukunda ubuyobozi kuki ukeka ko bifite ingaruka abanyarwanda baramutse bavuze umugiye mu butegetsi bwa bukiriho
bufite ingaruka kuki se bufite ingaruka ko kuri leta yabageze ibiragi kuko abanyarwanda iyo ibi byose tuvuga barabyumva ukuri barakuzi ahubwo bo baribaza batese muravuga ariko se muzamudukiza ryari abo aho niho bafite ikibazo baravuga bati ibyo muvuga byose turabyemera turanabibona twebwe hano umuhoro turi kugikano kandi nibyo koko umuhoro bari kugikano niba ubona babasha kuza hanze bagafata umuntu nka Colonel Patrick Karege bakamunigisha umugozi kandi bikozwe n'umwe mubo yitaga inshuti ze yifashishije ubutegetsi bwa Kagame wibaza ko bari mu gihugu bamera bate
icyo ni ikibazo cyiza cyane nkeka ko kinagoye kugisubiza kuko abanyarwanda abo tuganira abanyandikira bose bavuga ko ikibazo bakizi gihari akarengane kabakorerwa bakazi itotezwa kwicishwa inzara n'ibindi n'ibindi tudahora tubora tuvugana kuri radio bambwira ko bibakorerwaho ari ukavuga uti wa mugani batekereza iki mu gihe umukoloneli yicirwa muri hotel muri Afrika y'Epfo tukaba tucyaka raporo umujenerali kaba yararashwe kugeza magingo arwanze nirurangira abandi barakindagurirwa hirya no hino nta raporo urumva icyo ni ikibazo kiza cyane gikomeye mbagira ngo noneho mu butumwa butangwa ihumure ryo kugira ngo abaturage badatikizere cyane cyane muri gihe tuvuga tuti batangiye kwibuka genocide ku nshuro ya 20 amadiskuru babwira ni ya yandi yo kubabwira ngo abo bari hanze nibo banzi barashagarura amacakubiri mu gihugu cy'u Rwanda barashaka kuza kurangiza abo batarangije na urabizi neza uburyo burabutegetsi bukora kugira ngo buhore butera abanyarwanda ubwoba n'ababandi bashakaga kugira ngo bigobotore ngo magitugu batanga ibitekerezo bitandukanye none ugasanga bahora bikandagira bazi neza ko byabagira ingaruka.
Yes Serge, ingoma zose zijya guhenuka niko zimera wibuke neza ko no mu gihe cy'ingoma ya Habyarimana FPR itangira intambara baravuga ngo nabagande ubundi ni abatutsi bagaruye ubwami bagiye kurimbura abahutu bagiye gusubiza abahutu mu bukoloni ibyo rero Kagame nawe avuga n'agatsiko ke ni nk'ibyo ni ukubera ubwoba n'igitutu twabashyize hejuru rero ikibazo ni iki abanyarwanda ikibazo kenshi bafite Kagame yaragiye arabasonjesha abicisha inzara atuma badahinga ngo basarure ku buryo umuturage icyo atekereza cyane ubu ni ukuvuga ngo niki nabona kiri buramuye abana banjye nakura hehe cy'umwana ari burye nakura hehe uburyo bwo kugira ngo nze kumubonera umutarwaye nakura hehe uburyo bwo kugira ngo mbone amafaranga yo kumushyira mu ishuri ntabwo umuturage icyo akeneye ntabwo ari politike nk'izi ngizi twirirwamo akeneye kubaho akagira amahoro akeneye ikimukuraho icyo cyugaze niyo mpamvu ubona abanyarwanda baracecetse ariko ibintu byose barabizi iki kintu rero kijyanye no kwibuka none se ndashaka kukubaza Serge iminsi irindwi yakorwaga mu cyunamo yatangiraga mu kwezi kwa kane nk'ubu wambwira ngo ubu icyunamo cyatangiye muri uku kwezi kirashaka kuvuga iki gifite ikihe gisobanuro njyewe nabyise ko ari amezi atatu y'agashinyaguro yasanze iminsi irindwi idahagije arimo arajijisha abantu muri ibyo bikorwa bye by'ubwicanyi arimo akora ngo abantu bajye guhugira mu kwibuka none se baribuka kandi yica abandi ikibazo rero ni iki ni ukuvuga ngo abanyarwanda bo babatwara nk'inka bajyanye ku iseta kubaga bakagenda bakubitwa bakemera bakagenda bakabageza ku iseta ntabwo bavuga nta kintu bakoma ibi byose barabibona n'agashinyaguro nibyo mpora mvuga Serge hariya wari muto ariko ibyinshi warabirebye n'amaso interahamwe zica abatutsi mu gihugu warabibonye nubwo wari umwana ariko warabibonye RPF yica warabibonye ibyo byose baricaga bakarunda hamwe icyo Kagame yakoze mu byo kubeshya amahanga no kugira gufata urwitwazo rw'amagufa y'ababyeyi bacu n'abavandimwe yayayoye hamwe ntabwo yigeze avangura amagufa y'abatutsi n'abahutu yaragiye ashyira mu nzibutso ubu se ni iki gituma adaha abahutu noneho kwibuka abavandimwe ba ko bose bamanitse hariya mu tubati twe hariya mu nzibutso ari amagufa kudashobora kuyavangura ngo uvuge ngo aya nayo abahutu aya nayo abatutsi kwaba interahamwe zishe n'aba RPF yishe bose barunze hamwe ni iki gituma adashobora guha abahutu kwibuka abantu babo n'ubibajije bakamufunga cyangwa ugize imana baramufunga iyo batamwishe ibyo ni aya mezi atatu ni amezi y'agashinyaguro ge niko byita kuko twarashinyaguriwe bihagije noneho asanze afite gahunda yo kuguma kwica batavuga rumwe nawe muri ibi bihe by'aya mezi nk'uko abivuga ko ari byo ategura abandi babe bahugiye muri ibyo ngibyo nabaguma kwica abandi nta numubaza none si ubona aho wajye imbere y'abantu babagabo bangana kuriya n'abagore agatinyuka akavuga ngo yarangwa ahubwo ababazwa no kubona ahubwo batabikora batica bagakoma mu mashyi ubuse serije urumva wabaza iki
ariko tukiri aho ngaho kuri icyo kibazo ubushizwe naganiraga na Dr. Charles Kambanda yagerageje kudusobanura ko iyi politike y'amagufa atari politike nshya no mu gihugu cya Uganda yigeze gukora ubwo Museveni ndetse na Bakagame politike nk'iriya y'amagufa bayikoze bakagenda bamanika ibisigarizwa bya magufa kutubati iyi politike y'amagufa musonera sinzi uburyo yisobanura kugira ngo umunyarwanda mu muco nyarwanda urabizi neza ko nta muntu umanika ibisigazwa by'umubiri by'abanyarwanda akenshi turashyingura tugashyiraho indabo tugashyiraho urwibutso nyine abantu bazaya bibuka kuri wowe politike yo kumanika ibisigarizwa by'amagufa by'abanyarwanda bitari mu muco nyarwanda wayisobanura ute nk'uru rubyiruko njye ndibanda ku rubyiruko kuko nirwo nkeka ko na Kagame ayobya abari bakuze barasobanukiye ariko ku rubyiruko bashobora kuba batazi neza imigambi mibisha nk'iyi ngiyi yo kuexpose imibiri y'ababyeyi y'abavandimwe y'inshuti kutubati ariko biri mu nyungu za politiki
serije politike y'amagufa ni politike y'agahomamunwa ni politike y'agashinyaguro ni politike y'ubugome ni politike y'ubutindi ntabwo ari politike y'umuco nyarwanda kuko umuco nyarwanda ntabwo umuntu apfa ngo bamumanike uburyo yabapfuye mu bwo ari bwo bwose nta nubwo nibaza ko ari mu muco nyarwanda gusa sinzi ko hari aho umuntu apfa kwisi bakamumanika ariko ibyaje muri ruriya Rwanda ni amahano kuko mu Rwanda ubundi kera ni uko jyewe mbizi n'iyi modoka yagongaga imbwa cyangwa injangwe uwabaga hageze bwa mbere yashakaga ibintu ayitwikiriza cyangwa se bagashaka abantu bagacukura bakayihamba imbwa ntabwo nigeze na rimwe mu mibereho y'ubuzima bw'igihugu dutozwa kubona ngo umuntu amanitse amagufa y'abantu ntibimutere ubwoba byonyine uzi ukuntu bitera ubwoba nibyo batwerekaga bagukangisha ikintu bakwereka ngo kimeze nk'urupfu cyateraga ubwoba nkanswe niyo mpamvu ubona abantu mu gihugu bahora barahahamutse abandi barabaye nk'abasazi ni ukubera iki ni ukubera guhora bareba amagufa y'abo bantu bita ko ari abantu babo nubwo adasobanukirwa neza niba ari umubyeyi we cyangwa ari iki ariko iyo bibonye ahita yibuka uko umubyeyi we yapfuye bigatuma abantu bahora bahahamuka biriya biri mu nyungu z'ubugome bwa Kagame n'agatsiko ke nta kindi bimariye abanyarwanda ni agashinyaguro kandi nta mugayo nta abantu be barimo yaba barimo nawe ntiyahabashyira
kuko icyatumaga mvuga kuri kiriya kibazo urabona no muri diplomasi inshuti z'u Rwanda abagenderera igihugu cy'u Rwanda uva ku kibuga cy'indege ugahita ugana ku rwibutso ukava ku rwibutso bakujyana muri hoteli runaka muri izo diplomasi urimagina none ukuntu uzajya kuganira diplomasi uvuye ku rwibutso ukumva ko ibiri mu nyungu za Kagame byose bagomba guhita babyemera aho niho nakekaga ko rwose iriya politike urubyiruko rwagombye kwisobanukirwa cyane mwagira amahirwe yo gusobanura kwandika ibitabo gutanga za conference kugira ngo abanyamahanga nabo bamwe bagenderere u Rwanda iyo bagarutse bazavuga ati byabaye mu Rwanda ntagahomamunwa ariko batazi realite y'uko byagenze nshimye ko byabaye byakorewe n'abanyarwanda n'abanyarwanda bagenzi babo babikoze ariko amateka yandikwa akandikwa igipande kimwe agaragaza ko ubwoko bumwe ari bwo bwakoze amahano ari bo bicanyi ari bo bantu batagira umutima ukibaza uti noneho nk'urwo rubyiruko rukura magingo ya rutari ruzi neza ko hari n'amoko ubu ukaba turushyira muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda ndaza kukubaza nka cya kibazo nabajije Nyamwasa nk'amagambo General Kabarebe yakoresheje yita Colonel Patrick Karegeya ko iyo uhisemo kuba imbwa upfa nk'imbwa kandi ari muri ya gahunda ya Ndi Umunyarwanda bigisha urubyiruko ko bagomba kuva mu mateka bakareka ipfurumwe bagasabana bakaba abanyarwanda agakoresha imvugo nk'iriya nanone kandi atabwiza n'abanyarwanda kuri musonera gerageza nkaho ngaho urebe ikintu wasobanura kugira ngo urubyiruko ruteze amatwi cyane cyane ababasha kumva nk'aya maradiyo ku murongo wa interinete bagira isomo bavanamo muri zira gahunda kuko nkeka ko ari kuroga abanyarwanda
Serije rega urubyiruko rurarengana habanje gupfa ababyeyi babo none se urashaka kumbwira ngo iyo ubona bigisha abana ibyandu umunyarwanda ibyandu umunyarwanda hari abari mu nzego z'ubuyobozi aba ministre aba depute babahutu bari aho ngaho basinye kurahirira no gusaba imbabazi z'ibyaha batakoze bakemera ko abana babo bajya kwigishwa ndi umunyarwanda none se ndi umunyarwanda ubundi barayigisha abagande barayigisha ndi umunyarwanda ubundi bari iki umuntu yakubwira ngo ndi umunyarwanda abashaka kuvuga ko wari iki wowe ubundi iyo usaba kuba umunyarwanda none se abanyarwanda bagiye kujya basabwa none ubundi ubwene gihugu none bw'ubunyarwanda iyi gahunda rero ni gahunda ifite ibintu nka bitatu igiye kuroha mu banyarwanda kandi igiye kubaroha bizazana ubwicanyi buruta ubwabaye muri 94 ndi umunyarwanda ni gahunda yo kwemeza abahutu bose ko ari abajenosideri n'utari yava mu nda ya nyina ndi umunyarwanda ni gahunda y'inkoni Kagame agiye kuzakubitisha abahutu kugira ngo n'abari bafite umutungo n'abari bafite ibintu byabo bazabibake bavuga ngo bagomba kubiha abatutsi bagiriye nabi ikizakurikira ndi umunyarwanda nuko amaherezo hazagaruka intambara y'amoko intambara y'amoko kubera iki kubera karengane bazageza aho bongere bicane ibi nibyo twari tumaze igihe turwanya twari tumaze kubigeraho none Kagame arebye asanga twaramutsinze none afasha abahutu mu maboko agiye kubumvisha ndi umunyarwanda ko bagomba gusaba imbabazi kandi bakayigisha ushobora se ute kumbwira nka ministre w'ingabo James Kabarebe ajya gusoza ndi umunyarwanda nta ministre w'umuco na siporo cyangwa w'urubyiruko uhari mbwira ukuntu ministre w'ingabo ajya gusoza icyiciro cy'urubyiruko muri ndi umunyarwanda ni ikikwereka ibyo Kagame aba yamutumye kujya kuvuga kuko ibyo yagiye kuvuga nta naho bihuriye n'ibyo yaragiye gusoza uretse kujya gutukana no gushinyagura ashinyagurira mugenzi we naba na Karegeya apfuye kigabo arwanira uburenganzira bw'abanyarwanda agaragaza ukuri we ahubwo azafate ndibuka ndi umwana papa yajyaga ambwira ati mwana wanjye amoko yose abamwe imbwa n'abagabo ariko aho kuba imbwa uzabimva ibyo nibyo Karegeya yemeye kurwanira yanze kuba imbwa apfa kigabo aharanira ukuri kwe ahubwo imbwa ni abagiye kumwica no kumunigisha imigozi uwo nguwo se umwita imbwa ko uwamwishe bari kumwe ko yanabyiyemereye ahubwo waribaza tese uyu muntu ukora ibi ngibi jyewe ejo azanshyirahe kumbwira kuvuga ibi nkajya kuvuga ibi kuri mugenzi wanjye nzi ko nta cyaha yakoze ejo jye bizangendekera gute ni ikikwereka ko bariya abantu bapfuye bahagaze mu mutwe wabo barapfuye ni wa mugani wabo nibo bakunda kuvuga ngo ni ibizongwe bahadi ibizongwe
ariko musana tukira ngo urumva ko muri izo gahunda nk'izo za ndu munyarwanda hari gahunda nk'iriya ya Rucago muri fasi yo kujya mu itorero aho bavuga bati mu gihe gitaha umunyarwanda utaragiye mu ntore mu cyangwa itorero ntazajya abasha no kubona n'akazi ntazajya abasha kubona akazi bisaba ko abanyarwanda bose bagomba kujya muri iriya gahunda yoza bwonko kugira ngo bagiye muri ya matwara yabo yahumiza nk'uyobore ukeka ko noneho nko ku munyarwanda tuvuge cyane cyane umunsi ndibanda ku rubyiruko kuko nirwo mvugira kuko ababyeyi bo wa mugani ndakeka ari kuwestinga time ukuri barakuzi cyangwa ababirimo nibo batuma tunasubira inyuma urubyiruko nyarwanda rudashaka kujya muri abikorwa by'intore cyangwa rudashaka kujya muri ibikorwa bya ndumunyarwanda ukeka voice yawe yakumvikana ite iryo jwi ryawo ryakumvikana rite muri kiriya gihugu
icyo nabwira urubyiruko nuko abo badashaka kuba muri iyo gahunda bakwiye rwose kwitandukanya nabo bakanabigaragaza bagashyira hamwe bakanabirwanya kuko nta mpamvu yo kugira ngo umwana w'umunyarwanda wavutse abyawe n'umunyarwanda atabyawe n'umunyamahanga ajye gusaba ubunyarwanda bakwiye kubyanga kandi ikindi nakubwira nuko urubyiruko mu gihugu nabo bamaze kumenya neza iriya leta barabizi bazi ukuntu bagiye bashimutwa bajyanwa mu ngabo za 2023 muri Congo bazi ibikorwa bitandukanye bagiye babajyanamo ku ngufu abana barabizi baza bagiye uza bagiye bashimutwa mu mashuri babatwara nta kintu kimwe batazi message rero umuntu akwiye kubaha nukwitondera ibyo bikorwa kuko ejo bizabagaruka Rucagu uziko n'ubusanzwe nawe asanzwe ashinzwe ibyaha yakoze mu gihe cy'ubutegetsi bwa MRND ashinjwa nk'umujenosideri ashinjwa nk'umuntu wubatse RTRM niyo mpamvu Kagame akunda guhitamo abantu nkabo kubera ko abazi ko ari abanyabyaha bagomba kumukorera akaguma bakoresha no mu bindi byaha uriya mushinga wo w'itorero ngo ry'intore n'umushinga umeze nk'uwitorero ry'interamwe no gutoza abana ngo kwica utavuga rumwe na Kagame uwo ni umwanzi w'igihugu bagomba kumwica niho batoreza abana kuroga uburyo babereka bakoresha mu gutanga uburozi uburyo babereka mu guhotoresha abantu imigozi nawe wumve ibyo urubyiruko rutozwa mu gihugu barabizi ntabwo ari uko Serge bari abana ntabwo barabizi harimo abitandukanya nabo ariko abenshi iyo bamenyekanye nabi ibibakurikira urabizi barabica ibyo ngibyo nibyo turwanya kandi turwanira kugira ngo turebe uburyo twatabara abo bantu kugira ngo tubabohoze mu ngoyi bariho muri kiriya gihugu tubabohoze bagaruke mu nzira y'abantu
Bwana Musonera hari ikibazo hano ku rubuga rwa Facebook umuntu arabaza ati umbarize Jonathan Musonera ati tuvuze iby'abarokoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda bwakwira bugacya ati umbarize Musonera ati niba yibuka Wandara campaign ya kampanye y'abantu batangaga idolari ngo bubakire abanyarwanda impfubyi zari mu muhanda inzu yo kubamo ati wabaza iriya leta aho amafaranga yagiye aho badusubiza ikindi aravuga ati isumbana mu kazi cyangwa abana kutabasha kwiga bitewe nuko badafite ababo babishyurira mu gihe hari imishinga ya leta cyangwa amafaranga leta agiye ibona yo gufasha abarokotse itsembabwoko na genocide mu gihugu cy'u Rwanda ariko ayo mafaranga leta ikayashyira mu mufuka atumbarize Jonathan Musonera icyo yaba bitekerezaho
urakoze bwana Serge ibi byawa dora campaign nabyo nibyo Kagame unyibukije ibyo yavuze ejo bundi amaze kubivuga inshuro ebyiri avuga ati abanyarwanda ati hari umunyamerika kazi ngo wamubajije wavuze ngo abanyarwanda ngo leta ibaka amafaranga ngo ntibanabaze ngo bagakora mu mifuka bakayatanga batabajije n'icyo agiye gukora nibyo koko amafaranga yaratanzwe ahubwo ho kugira ngo bubakire nabo bubakira ahubwo basenya n'uturuli babagamo bavuga ko ari umwanda ntacyo ayo mafaranga kuyatanga ni ukuyaha Kagame kugira ngo yashore mu bikorwa by'ubwicanyi cyangwa mu bikorwa by'intambara ibi rero bya One Dollar campaign nta kintu na kimwe byamaze ntacyo byamariye abacikacumu ni abantu bari aho ngaho batindahaye bakoreshwa mu buryo bumeze nk'ubwo abacakara ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe aya mafaranga yose asabwa amarira abaturage cyangwa amarira abakene ni amafaranga ajya mu mifuka ya Kagame akajya gukora muri ibyo bikorwa byose by'iterabwoba akoresha ku isi icyo ni ikibazo cya mbere nakimusubiza nta kintu aya mafaranga rwose amaze n'abayatanga ni wa mugani nyine Kagame yaravuze ko yabaka kandi ntibanabaze n'icyo agiye gukora kubera iki bayatanga nk'abigura ku kibazo cya kabiri kijyanye n'iby'ikigega cyangwa amafaranga yo gufasha imfubyi nkunze kubivuga kenshi nka perezida wa Repubulika ashobora ate gutandukanya imfubyi z'u Rwanda zaba ari abazize genocide zaba ari imfubyi zaba RPF yishe abo bana ushobora kubatandukanya ute ushobora ute gushyiraho ikigega ukavuga ngo iki ngiki kizajya kireba izi mfubyi izi ngizi ntizikireba ibyo se wumva wowe bidateye ubwoba niki ukareka ko Kagame sisteme ye ijya nanjye irenga uko ntekereza nka nkibaza ese Kagame ni muntu ki Kagame yubatse ate muri we akoze ate ntagirira imbabazi imfubyi ubwe we yagize imfubyi ntagirira imbabazi abapfakazi ubwe we yagize abapfakazi akabicira abagabo ntabwo Serge ntabwo numva uburyo umuntu nka perezida ashobora kuvangura imfubyi ibindi bibaho ni nabyo ni na kimwe mu bintu gye namagana imfubyi ni imfubyi uyireberera kwiye kuyireberera nk'imfubyi atarebye ubwoko ikomokamo kuko nta ube imfubyi abishaka imfubyi umuntu aba imfubyi kubera impamvu runaka noneho rero ibyo wacu byo abantu bagizwe imfubyi akenshi ni n'ubwicanyi bwagiye bukorwa ubumwe bukorwa n'interahamwe ubundi bukorwa na RPF izo mfubyi zivangura ute wubaka ibigega bivangura imfubyi gute wubaka ibigega bivangura abapfakazi gute ayo mafaranga atangwa ntabwo yigeze byibuze afasha izo mfubyi ngo bazubakiraho kuba n'uturuli babagamo baratubasenyeye imibereho barimo ubu ngubu ni imibereho ibabaje ni kimwe mu biduhangayikishije bituma dukoma akakamu ubona baduhiga amanywa nijoro ntabwo ushobora kubaka iminara ukubaka amazu ameze kuri ukagura amato ukagura indege ufite imfubyi n'abapfakazi barara hanze imvura ibanyagira ufite imfubyi n'abapfakazi bashonje batagira icyo kurya batagira umuti wo kubavura nguvuge ngo uri perezida se wiki Serge ndumva naho ngaho nagarukira kuko kuri je ntabwo mbona impamvu yo kubaka ibigega bivangura imfubyi nguvuge ngo iki ngiki ni cyabacitse ku icumu rya genocide iki ni ese abandi bacitse ku icumu ry'iki
urumva icyo ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye cyane kumenya abandi bacitse ku icumu ry'iki
ntabwo gikomeye ni ikibazo ahubwo abantu batinya kuvuga cyangwa na nyiri ugukora iyo genocide yindi yakoze adashobora kuvuga none se genocide ni iki genocide ko ari ugutoteza ubwoko cyangwa gutoteza umuntu uwo ari we wese umuhora ubwoko bwe cyangwa idini rye cyangwa akazi abapfuye abahutu bapfuye benshi bazira ko ari abahutu ntabwo bazize ko wenda bamufatiye mu cyuho yiba cyangwa se ngo bamwice bavuga ko bamufashe kubera ko yaviyoraga barabishe bica abana bica abagore bica abagabo bica urubyiruko ntabwo ari ibintu bitangaje kubivuga dukwiye kubivuga tukabyatura nubwo bitaragaragazwa ko ari genocide kubera ko ifite aho yandikirwa ikemezwa ko ari genocide ariko kuri twe iyo bigaragara ku muntu utekereza ni genocide ahubwo ikibazo rero ntabwo ari icyo ikibazo noneho ni gute izo mfubyi n'abapfakazi bazivangura ni gute umuntu w'umututsi ashobora kwicara hariya akavuga ngo ntabwo umuhutu wiciwe akwiye kuvuga ko ari genocide kubyita se bivuze ahubwo niki akwiye kubaza niki cyatumye ahubwo umuhutu yicwa yiciwe iki mbere yo gushaka inyito wita abantu barimbutse kandi barimbuwe n'abandi ugashaka inyito ushaka kubyita ukaba ari uburana
ariko musonera ntagucemwe ijambo impamvu iyo nyito cyangwa bitigwa ngo wenda nk'inteko rusange iterane abadepite bajye mu baturage bakusanya ibitekerezo bagaruke bajye mu nteko bicare bige nk'icyo kibazo kimibereho y'abaturage cyangwa cy'uburyo abantu bavanye nyuma ya genocide barebe n'ingingo imwe zaba bitera mu banyarwanda kuba bitigwa ngo bikorwe kuba bada izo ntumwa za rubanda zica kwejuru ikibazo zikizi uteka ko ari uko wenda babibona babireba bakabyitaza cyangwa nyine ni bwa butegetsi bwa komereza kuyobore bugomba gura gucicicisha abanyarwanda kuko baramutse bavuze ati tuvuga ikibazo nyamukuru cy'impfu z'abanyarwanda na Kagame na FPR baza ku mwanya wa mbere
Serge nta badepite baba mu Rwanda abahaba ni abakozi ba Kagame ntabwo ari ntumwe za rubanda na bakora ibyo Kagame ashaka none se ugese uwakubaza ko bavuga ko mu nteko harimo umubare mwinshi w'abagore hari umugore n'umwe wari wumva baza ikibazo cya Ingabire cya Madame Victoire hari n'umwe wari wumva mu nteko byibuze bakivuga ngo bavuge batari ko uriya mugore ararengana ni mugenzi wacu reka duhaguruke tumuvugire hari ubwo urumva babaza ikibazo cya bariya badamu b'abanyamakuru bafunze hari ubwo urumva byibuze babaza se ikibazo cy'abapfakazi bashonje buriya butegetsi yari yaba inteko yaba abaminisitiri yaba iki bose ni abari mu kiganza cya Kagame hari ubwo se urumva byibuze hari umuvuga uhaguruka ngo avuga ati iyi leta ndayinengaho iki wabonye se leta ibaho itanengwa itagira amakosa nikikwereka iriya igitugu kiri muri kiriya gihugu n'abari mu butegetsi hariya ni bampe mukenda muke ntabwo ari ukuvuga ngo barareberera abaturage cyangwa barumva ibibazo by'abaturage ntacyo bibabwiye ntabwo bakabaye bicarana na perezida ahantu mu masengesho ngo ahaguruka avuga ati naramwishe n'abandi nzabica ahubwo mwe mutabikora mu maziki bagakoma mu mashyi ni ibikwereka aho igihugu kiri
ya birababaje Jonathan Musonera ariko dufata ikiruhuko gito cyane kugira ngo ndebe niba ari abanyarwanda baba bafite ibibazo bashaka kukubaza kuri uyu mugoroba kugira ngo tubahe uruhare nabo baganire nawe ariko iki kibazo ntabwo gihagararira uyu mugoroba tuzakomeza mu mezi ari imbere kabiri mu kwezi tujye tuza tubivuge kugira ngo tuzagere muri uko kwezi kwa kane abanyarwanda bazi gahunda tugiyemo ibi bya Perezida Kagame ashobora kubyuka mu gitondo ati abanyarwanda wese mbashyize mu cyunamo bwacyo undi munsi ati mbashyize muri ndi umunyarwanda bwacyo undi munsi ati mujye mu ntore ashorera abanyarwanda nk'ihene nk'inka cyangwa nk'amatungo abanyarwanda bagombye kuvuga bati waremene ibi bintu izi gahunda turimo ziberanye na gahunda twifuza izo ntumwa za rubanda mba mvuga nk'uko uvuze uti nta ntumwa za rubanda zihaba bose n'abakozi ba Kagame ariko dufasha abanyarwanda mu kwiteza imbere babaza n'ibyo bibazo kabone nubwo batavuga ngo birakorwa uyu munsi wenda umwaka utaha hakazaboneka babiri cyangwa batatu bayibaza reka dufate ikiruhuko kigufi cyane maze ndebe niba hari abanyarwanda baba bafite ibibazo bakubaza mu kiganiro cyacu uyu munsi
cyane ubuzima uharanira ubuzima ni burebure bwo kabyara bwo kagwira n'inshobera mahanga gusa gusa ubuzima 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 bwo gaheka buradushuka bukatwoshya buturyohera buturyoshya ugahinda ukavuduka ugahita n'abantu n'ibintu ubuzima 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 mu buzima mu buzima ni uguhatana ukabihirika ibintu byegura imyaka igenda yiyongera ejo hashize ubu ni none shobundi uzaba wibaza kazi yibazaho cyane kuko ibyahise burya byaje imbere njyewe ngirani zirikana kandi uramenye ubuzima ubuzima kuko ineza ugira none na none uyisanga imbere iyo
Washington DC hano muri America banyarwanda banyarwanda kazi inshuti za radita uka rero uyu ni wa mwanya duhi jambo ukaganira no mutumire wacu kuri uyu mugoroba Jonathan Musonera Pierre Claveri niba ufite ikibazo cyangwa ikifuzo mikro irafunguye baza Jonathan Musonera ikifuzo cyawe cyangwa igitekerezo
komera Serge natangiye ikiganiro nkerewe kuko ntari mpari wenda ibyo jenerali Kayumba yavuze sinabyumvishe ariko Musonera binamukurikiye ariko Musonera rwose nge nawe ngendana nawe rwose cyane kuko ibyo avuga hariya urabona kiriya gihugu nkuko muri kuvuga urubyiruko ngo bararwigisha ahubwo nkuko Musonera yabivuze nawe ndetse wabigarutse uko ababyeyi babo barangije gupfa kera kuko niba bana ababyeyi bafata abo bana bakabuhiriza bakagenda bakajya muri izo za gahunda zo kwiga batukiramo abantu zo kwiga babigishirizamo kujya kuroga bakwigishamo kujya hanze sinavuze ngo mu Rwanda kuko no hanze birahaba ugasangaho turi hano hanze ababyeyi turi gutanga abana bacu ngo nibagende bajye muri izo gahunda z'intore ubwo ni ukuvuga ko niba ikibazo kiri hariya mu Rwanda ahubwo ntabwo ariyo kiri gusa natwe ubwacu twagumbye abari hanze kwicara tukamanza tukareba abo babyeyi niba bari kuroga abantu abana bari kurogerwa hariya n'abari hanze nabo bakomeze barogwe ikindi kibazo kiri hariya ikintu cyambabaje cyane ni ukubona ubundi uko byakagendaga ntabwo abantu bihaye imana nibo babonaga ikintu bakavuga bati ziriya ni intama dushinzwe kuyobora none niba batumiye ngo ni amasengesho umuntu akazamo akavuga ati ngiye nisha umuntu ngiye kuzica n'abandi abapasiteri abasenyeri abaminisitiri bagakuma amashyi harya wa muntu azumva ate ko ibyo avuga atashyigikiwe ijana ku ijana abo basenyeri abo bapasiteri babwira iki abakristu babo ko bavuga ngo barabahagarariye mu gihe mugenzi wabo aba yishwe bategura kwica undi mugenzi mbese babwirwa n'iki ko uwo zicejo atari umwana wabo cyangwa atari murumuna wabo ubwo rero nkuko nabonye hari abandi basigaye nkuko nigeze kumva ijo waganiye na Padri Nahimana avuga ko abantu twese mwagombye gushaka uburyo mwicara mukavuga hamwe ibibazo buri muntu akavuga ikibazo nta kugica uruhande nibyo bintu mbona bizagira icyo bigezaho abantu njye abantu benshi nkunda kubona baravuga bati abanyapolitike bacu usanga kenshi bavuga ibintu ariko amagambo yabo akaruta ibikorwa aho kugira ngo ibikorwa biruta amagambo ugasanga amagambo yabo ni yaruta ibikorwa ni ukuvuga ngo rero wa mugani nkuko Mandela yageze kubivuga kugira ngo ugire icyo ugeraho ni uko ugomba gutsinda ubwoba utamanje gutsinda ubwoba nta na kimwe wageraho niwe wavuze uti umuntu aranyandikira yanyandikira akavuga ati ese mama ntabwo izina ryanjye baribonye icyo kintu kitava mu mitwe y'abantu bakagumiza gukorera muri ubwo bwoba ndabarahiye Kagame n'agatsiko ke kazabamaraho nta n'umwe kazasiga naho ubundi abanyapolitike bacu nabo nibadashikama ngo bahurire hamwe bareke guterana amagambo ahubwo barebe ikigiye kutumara ndababwiye ngo kwa heri turashite nge rwose musondera ibyo avuga ndabishyigikiye ahubwo n'abandi banyapolitike iyo batinyukaga bakajya hagaragara bakavuga ndetse bakanahura bakaganira ku byatugiriye akamaro byatuma tubona umuti w'igisubizo kiri hariya naho abantu hariya harimo ababoshywe harimo batinyuka bakagerageza bakavuga ariko nyamara bakabura babatera inkunga nta kindi gihe nakongeraho gusa ahubwo bose barayeboye bareba ibiri kuba bumve n'ibyo abandi bavuga maze bikubita gashyi bikosore murakoze
urakoze cyane bwana Pierre ndagushimiye Jonathan Musonera commentaire washyiraho cyangwa icyo wamwunganiraho
oya rakoze cyane bwana Pierre Claveri arakoze kuko batanze nawe ibitekerezo byiza icyo nakongeraho gusa nuko nakongeraho ko abanyarwanda noneho bakwiye kubona neza ko Kagame kubera amaraso y'abanyarwanda benshi amaze kwica yamaze kumubamwo menshi ameze nk'igihe cya Kayini yica Abeli nibwo guyumvaga ijwi ry'Imana rimugendaho rimubaza ngo amaraso ya murumuna wawe aralirira imbere yanjye nawe rero amaraso amaze kumubana menshi ngira ngo mwabonye ikinamico yakoze ejo bundi ryo kuvuga ngo kwibika ngo yapfuye ngo aharebe ikiri bukurikireho cyangwa agomba ajijisha imitwe y'abantu nyamara ariko ngira ngo ikindi gusa nuko yagize amahirwe yo kubona ibizabaho yabonye ibizabaho nyuma yo gupfa kwe ibyo bibwiraga ngo barakina nabyo kubera ibi byose ni amaraso y'abanyarwanda yamaze rero kumubana menshi yagaragaje ko abantu bazavuze impundu bakirukanka bagakwira hirya no hino mwabonye ibyabaye bamaze kubeshya ko yapfuye nta nubwo atinyuka no kubivugaho ibi rero abantu nimba badahagurutse ngo barebe ko umuntu amaraso yamaze kumurenga kandi nanone nkurikije ijambo ry'Imana riri mu migani 28:17 avuga ngo umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azaba ikivume azazerera kandi nawe uzamutangira ntabwo nashidikanya ko amagambo Kagame yavuze ejo bundi atagiye gukurikizaho abandi benshi azica kandi mukabibona gusa icyo nakunganira kuri mugenzi wanjye uyu Pierre Claveri nuko nanjye nasaba abanyarwanda aho bari hirya no hino ko bakwiye gutsinda ubwoba bagahaguruka ku mugaragaro bakirwanaho kuko twagerageje gukoresha inzira yoroshye y'ubwumvikane gusaba ko habaho imishyikirano no guhuza abanyarwanda b'ingeri zose bakaganira ku bibazo by'igihugu cyabo mu nzira y'amahoro none ahubwo Kagame we arimo aradushora mu ntambara ntabwo rero ibi bintu bizaguma kwihanganirwa hari igihe kizagera abanyarwanda bahaguruke birwandeho kandi munsi bazaguka kwirwanaho bazirwanaho kandi bazamutsinda byanze bikunze ibi rero nkaba ngira ngo abanyarwanda bashiri ku bwoba barebe ko urupfu ntabwo rureba bamwe umuntu wese Kagame yikeka cyangwa yiketse uwo ni umukandida wa Kagame wo kumwica bangarukiye aho ngaho kandi ndamushimiye Pierre Claveri
urakoze cyane bwana Jonathan hari umuntu wohereje igitekerezo hano kuri Facebook cyangwa ikibazo aravuga ati mumbarize Jonathan Musonera abona te umuntu nka bakunzi bake Alex Vice President wa PS mbera kuri urimo gukora ibikorwa byo kwifatanya na FDR umuryango kwifatanya na FDR ati ndetse akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda ati iki gikorwa urakibunute bwana Jonathan Musonera
urakoze bwana Serge umuntu abajije ikibazo cyiza bakunze bake si ubwa mbere b'intwari mwagiye mukurikirana ibikorwa byagiye bimukorwaho muribuka ko niba nibuka neza bigeze no kumufata bamuti Buganda hari aragaruka bakunzi bake ni intwari ya demokarasi itigeze ihisha ukuri kandi cyaharanira nuko abanyarwanda bashyira hamwe bakubaka igihugu cyabo mu mahoro izo mpinduka saba nizo dusaba we kandi akaba ari hari yabikubitirwa amanywa nijoro kubijyanye rero no kuvuga ubwifatanye bwabo na FDLR FDLR yewe kenshi nakunze kubigarukaho FDLR n'abana b'abanyarwanda ibyo Kagame yirirwa beshya ngo naba genocideri FDLR kuva 94 na 6 yagerageje kurwana nabo yagerageje gukora ibishoboka byose kugeza uyu munsi wa none iyo FDLR ntabwo arayitsimbura ntabwo binamuha n'umutwe wo kugira ngo atekereze uko FPR yaje ngo agerageze kureba uburyo yumvikana nabo n'abandi banyamashyaka batavuga rumwe nawe ngo bahindure ibyo batumvikanaho bubaka igihugu mu mahoro we arimo arashora igihugu mu ntambara ntabwo rero erega nubwo FDLR wanavuga ngo naba genocideri ese abo ba genocideri yaba yakumvikanye nabo akabacyura bakaza noneho akabashyira mu nkiko abakoze ibyaha bakabihanirwa kubera iki abitinya niba ari abanyabyaha yakumvikanye nabo n'abandi bose yita abanyabyaha ntabwo ikibazo rero kuri Kagame cyangwa kuri ku bandi FDLR ntabwo ari ukuvuga ngo naba genocideri kuko aba genocideri bari mu gihugu Kagame akorana nabo cyangwa abana nabo nibo benshi yakagombye kuba ari baheraho FDLR n'abanyarwanda nk'abandi basaba nk'ibyo dusaba nubwo bo bafite intwaro kuba rero bifatanije na PS ntabwo bitangaje ni kimwe nuko natwe twagiye twifatanya n'amashyaka yandi atandukanye ngira ngo na General Kayumba yabivuzeho nta gitangaje kirimo na RD yifatanije nabo ngira ngo mwabibonye numva nta kintu gitangaje ahubwo abanyarwanda nibarusheho kwishyira hamwe no kwiyegeranya begeranya imbaraga kugira ngo turusheho kurwanya iyi leta kuko nitutirwanaho nyine azatumarisha imigozi ntabwo rero jyewe rwose niba wenda yashaka kwibaza ko ngo nge nk'umucikacumu navuga jyewe icyo mvuga ni iki ntabwo nzahagarara ngo mvuge ngo umuhutu wese ni umujenosideri ntabwo nzahagarara ngo mvuge ngo umusirikare wa RPF wese ni umwicanyi abicanyi bose ni abicanyi kandi bakwiye kujya imbere y'amategeko y'urukiko bagacirwa imanza kuba rero FDLR none se wahoze uvuga iby'abana hashize imyaka 20 umwana wavukiye muri ariya mashyamba ubu ni umusore afite umugore afite abana abagiye bafite imyaka 5 ubusa bose bazaba ba genocideri abagiye se bari aba genocideri bafite imyaka 50 niba banarimo ubu ntibafite imyaka 70 isaba basaza ubu se FDLR niyizarwanirwa n'abo basaza cyangwa harimo urubyiruko Kagame nareke kujijisha abeshya harageze kugira ngo abanyarwanda bose bashyire hamwe imbaraga basabe Kagame guhura n'abanyarwanda akumva ibyo basaba kandi turabisaba n'amahanga mu nzira y'amahoro we natabyumva agashaka kuguma kudushoraho intambara ashoza abanyarwanda bazishyira hamwe kandi bazayirwana kandi tuzamutsinda ibyo rwose ndabimusubije ntyo ntacyo nahinyura ahubwo ndabashima kandi nzanaguma mbashime
urakoze cyane bwana Musonera hari umuntu wundi witwa Liberata baza ikibazo cyawe Jonathan Musonera
murakoze kumpa ijambo ntabwo ari ikibazo ahubwo reka nkomereze cyangwa ntangirire aho yararangirije avuze ati ibyo Kagame arimo adushoramo azabibona rwose abanyarwanda bose bari mobilize bari sensibilize kandi ubugome n'ubwicanyi bwa Kagame n'abatarabyemeraga babiboneye ejo bundi kuri Martin Luther King wacu afandika rya Patrick Nyakwigendera ubwo rero abahari twe dusigaye ni mureke dushoze urugamba kuko Guerre Pacifique isa nkaho rwose yayigize agakinisho amara kwica umuntu akigamba bafunga abantu bakigamba ni mureke ahubwo dufate iya mbere nk'uko afandi Nyamwasa yabivuze tugire icyo dukora yaba ari intambara yaba ari ya sinzi ikintu navuga ku buryo bigaragara yuko n'amahanga nayo avuga ati se twabafasha gute mwebwe mutifashije mwagiye muzuzanya wowe na mukuru wawe uko mwakomeje muvuga ariko ikigaragara ni uko hakenewe declaration de guerre nicyo ngiye nakongeraho murakoze
urakoze cyane Jonathan Musonera uramwumva Liberata
namwumvise abanyarwanda ubwabo nibo bafite uburyo bazanyura mu nzira yo kwibohoza tumaze igihe kinini tugaragaza ukuri kandi tuzaguma tukugaragaze abanyarwanda umunsi wazishyira hamwe bakavuga ngo ibi biratunaniye tugiye guca muri izi nzira ubwo tuzazicamo ariko nimureke tugume dusabe mu nzira y'amahoro turebe ko Kagame yemera gushyikirana n'abanyarwanda batavuga rumwe nawe harimo twebwe n'abafite intwara ariwo FDR arebe natabyumva ubwo izi ntambara guma gushoza azazidushoramo nyine tuzijyemo ubwo ndumva uwo mukobwa mushiki wacu nawe akwiye kubyumva atyo kuko ubundi uburyo bw'intambara ni uburyo butari bwiza kuko intambara zirica intambara zirangiza intambara zitwara ubuzima bw'abantu n'ibintu kandi abarwana n'abavandimwe n'abanyarwanda kubandi icyo tugomba gukora ni ukunaniza kariya gatsiko ku buryo tureba ko byibuze abanyarwanda batakwicana kandi icyo dusaba ni uko abanyarwanda badakwiye kuzongera kwemera kwishora mu bwicanyi bagiye bashorwamo n'amareta yagiye abaho ahubwo bakwiye gushyira hamwe bakamenya kari agatsiko akariko bagahagurukira hamwe kukarwanya ndamushimiye rero Liberata kandi ndamwizeza ko igihe tugihumeka tutazigera duceceka tutazigera duhagarika kurwanya kari agatsiko
urakoze cyane Jonathan Musonera ngenda gushimira ku by'umwihariko kuba wafashe uyu mwanya ukigomwa ijoro ukaza kuri Aditahuka ndetse ndashimira na General Kayumba Nyamwasa wabanje mwe mwese mwadukurikiye mwabanye natwe kuri mugoroba rero ku by'umwihariko ngabangira ngo mbashimire ku by'umwihariko ubutwari mukomeje kugaragaza muri ibihe bikomeye turimo gutambukamo ibitekerezo byubaka ibyifuzo inyota buri munyarwanda wese ni ugufatanya biragaragara ni uguhuriza hamwe ingufu tukareba neza ikibazo abanyarwanda twaba dufite tukaganira tukabwizanya ukuri tugashaka n'ibisubizo banyarwanda kazero nshuti mwabanye nanjye amasaha ararangiye nari nihaye kuri mugoroba ndagira ngo nsezere Jonathan Musonera ubutumwa wudufitiye mu isoza ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ariko gahunda zacu zizakomeza ejo kwa gatatu fita batumire baranyarwanda batuye mu gihugu cya Australia bakurikira na Aditahuka bazifatanya natwe ejo kumugoroba n'ejo kwa gatatu kuwa kane nkaba mfite Faustin Twagiramungu uri mu gihugu cy'Ububiligi nkazabagezaho gahunda kwa gatanu kuwa gatandatu dufite imihango yo guherekeza nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya izanyura kuri Aditahuka kuburyo nongera kubibutsa ko mwe mwese mushaka kuzabikurikira gahunda nzayibaha nimara kuyibona byabejo cyangwa mu bigano byacu byo kuwa kane cyangwa kuwa gatanu kumugoroba kuwa mbere dufite Rudasingwa Théogène umuhuzabikorwa w'Abanyarwanda azaza kuwa mbere nimugoroba mu kiganiro kuri Aditahuka aho tuzakomereza kuri ibibazo byose twibaza tubaza abanyapolitike, tubaza abanyamashyaka by'ubufatanye by'uko twahuza ingufu twese hamwe tugatariza umugozi umwe. Ndabona abanyarwanda bafite inyota yo kuganira, abanyarwanda bafite inyota y'ubusabane, reka natwe tubaha amahirwe kugira ngo ibyo bikorwa byose bikorwe, ariko cyane cyane tuvuga tuti urupfu rwa nyakwigendera Colonel Karegeya rwaba rudusigiye somo ki. Jonathan Musonera, nko mu gusoza nkakureka ukabasha kuruhuka mu masaha asigaye aho ngaho, ndabizi ni mu gitondo, duha ubutumwa bwo gusoza maze nkureke.
Ubutumwa nabaha mu gusoza kwacu, naha ubutumwa abanyarwanda bwo kwihanganira akababaro bababazwa n'iri ya leta, birinde umujinya no kuba umujinya baterwa n'ibikorwa bibi by'iri ya leta ushobora gutuma bahubuka, ahubwo batekereze neza uburyo dukwiye gushyira hamwe, uburyo dukwiye kumvikana, uburyo dukwiye kugarura urukundo mu banyarwanda rwabuze, uburyo dukwiye kugarura icyizere mu banyarwanda cyatakaye, uburyo dukwiye kugarura amahoro mu banyarwanda batagifite ubu ngubu basa nkaho bahahamutse. Dukwiye guhumuriza n'abari mu gihugu ko igihe kizagera bakabona amahoro asesuye. Ikindi nababwira nuko bigaragara ko aho Kagame ageze atagifite n'umutima wo kwihangana, kuko ubundi yajyaga abeshya akoresha n'abandi kubeshya, noneho wumvise ko yamagana n'abaministre n'abasirikare ko badakwiye guhakana ko ari umwicanyi, we arabyivugira aranabyemera kandi aranavuga ko azabikomeza. Ubwo rero noneho biragaragara ko noneho twajyaga tuburana n'uko abihakana, tubivuga bihakana, noneho yabyeruye. Ni ukuvuga ngo ntabwo bikigoye rero kugira ngo bigaragare ko ubwicanyi bwe abwemera kandi yanabukoze akinabukora. Icyo rero twasaba abanyarwanda ni ukwicisha bugufi, bagashyira hamwe, bakegerana, bakaganira uburyo bahindura ibintu mu gihugu cyabo, bashyize hamwe mu rukundo n'ubwubahane, hatarimo kwikekana kw'amoko, uturere n'ibindi. Kandi ndizera ko nidushyira hamwe ntabwo tuzananirwa mu gihe gitoya. Murakoze.
Urakoze cyane Jonathan Musonera, urakoze cyane kuba wemeye kwifatanya natwe kuri mugoroba, ku byumweru kwa banjye kugushimira. Tuzakwifashisha mu biganiro byacu bitaha kuko urugamba rurakomeza. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, mwabanye natwe kuri Aditahuka, rero namwe nkaba nongeye kubashimira ubwitange mukomeje kutugaragariza kugira radio yacu, radio yanyu, radio ya mbere yumva ku isi, kandi musanga amakuru afatika bitewe n'ibihe turimo. Munyarwanda, Munyarwanda kazi, urashaka gutera inkunga Aditahuka, andikira aditahuka@gmail.com, jya ku rubuga rwacu rwa raditahuka.org, utange inkunga yawe uko wifite kugira ngo ibi bikorwa dukora umunsi ku munsi bibashe gutera imbere, bibashe kugera ku banyarwanda bose hirya no hino. Ushaka kumva ibiganiro byacu byatambutse, jya ku rubuga rwacu rwa Facebook Ijwi ry'Uranyarwanda, jya kuri Block Talk Radio ushyiramo Raditahuka, cyangwa ujye kuri raditahuka.org maze wumve ibiganiro byose bya Raditahuka aho biri hose. Banyarwanda, Banyarwanda kazero, twongeye kubashimira kandi tubifuriza kugira amahirwe, kugira imigisha itandukanye ituruka ku Mana. By'umwihariko njye wabanye namwe kuri mugoroba Serge Ndayizeye, nkabonye kubashimira, ariko mbabwira nti gahunda za Raditahuka zizakomeza ejo ni mugoroba. Gahunda y'Abanyarwanda muri Australia ku wa kane Faustine Twagiramungu, ku gatanu umutumire wanjye ntagora ama confirmation ariko arahari, ndetse no muri weekend ku wa mbere Dr. Theogene Rudasingwa. Mugira ijoro ryiza ku bagiye kuryama, mugira umunsi mwiza kurimo kubyuka, ubwo nawe ubutaha mu biganiro byacu.
A certain call when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
We are the children. We are the children. We are the ones to make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. You and me. Well,
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.